Blog Talk Radio.
Ndirwoje twani ngabo kwangango kokera kwaganirira cy'ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye.
Tavuka ivugira Washington DC turi kuwa kabiri ni tariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2021 muri kumwe na Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagira ikiganiro cyanyu cy'uyu munsi ntangire mbashimanize ko mumeze neza kandi munogewe n'ibiganiro bya Raditavuka uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ntabwo ari umutumirwa kuno musangwa ni Dr. Charles Kambanda mumenyereye nari maze imiti muna mutubaza muti aherereye he tukaba twifuje kutuganira ku rubanza rwa Emable Karasira uzaramba abanyarwanda nshya ravuga ati rwa dwasomoki turatangira niyo nkuru rero n'umunyamategeko Professor Kambanda turaza kureba ku nkuru ya kabiri urugendo rwa Dani Munyoza muri Malawi urabona ko abanyarwanda benshi bari muri karakare bavuga bati ibintu biteye ubwoba ese aragenzwa n'iki uyu mwicanyi arashaka icyangaha kubona impunzi zose ziri hariya avuga ati nta mpamvu yuko zihabwa na stati impunzi zigomba gutaha mu gihugu cyabo iyo ngingo nayo turaza kuyireba turaza kugaruka kuri spying cyangwa kuneka kwa Kagame kuko uko bwije uko vukiye tugera tubona n'abanda neka turaza kureba rero envoyé spécial wa Museveni ambasada muri UN ayebale nawe uvuga ko nyine Kagame yamwumvirije murumva rero muri diplomasi Kagame araneka hose mu karere muri Afrika y'Epfo araneka n'abaturanyi ese bivuze iki muri diplomasi nabyo ubundi bamwe bavuga ko ari igitera bayagabye ku bihugu ibihugu bizabyihanganira turaza kumva iki munyamategeko Charles Kambanda abivugaho tudatinze Professor Charles Kambanda harashize igihe tutakumva kuri Raditavuka nizere ko muri amahoro mukamwatangira musuhuza abaduteze amatwi kuri uyu munsi
murakoze kuba mwantumiye kuri radio ndabasuhuje kandi abashimiye kuba mwantumiye nibyo koko twari tumaze igihe aliko ni kubera akazi hagiyemo ibintu byinshi bamwe barabizi namwe murabizi ndabasubuje rwose kananya mbakumbuye ndasuhuje abumva radio yacyo kundwa cyane ndasuhuza n'abazatumva na nyuma murakoze
urakoze cyane Professor Charles Kambanda urubanza rwa Emable Karasira rukomeje kwibazwa n'abanyarwanda benshi n'abanyamahanga tutabakuyemo abanyarwanda baribaza bati ni somo kino rubanza rimo guha abanyarwanda reka wende twifashishe incamake ya Radio Ijwi rya Amerika kuri reportage bakoze kuri mugoroba aho nyine umucamanza namaze gufata icyemezo cyo gukatira Karasira gufungwa ukwezi mbere y'uko ngo azatangira kuburanishwa urubanza ruzatangira kuburanishwa ndagira ngo duhera ngaha twari twumve icyo ijwi rya Amerika ryakoze wo reportage kuri iki kibazo cya Karasira.
Ugenje ikigari mu Rwanda rwategetse ko impirimbanyi Aimable Karasira uzaramba afungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha byo guhakana no guhishingiro genocide. Karasira yatangaje ko ajuririye iki cyemezo cy'urukiko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa.
Muri iki cyemezo gifunga by'agateganyo bwane Aimable Karasira uzaramba, umucamanza abanza kwibutsa imiterere y'ikirego ndetse n'uko imiburanire yagenze ku mpande zombi. Ku cyaha cyo guhakana genocide, urukiko rwibutsa ko ubushinjacyaha buvuga ko impamvu zikomeye zituma gikekwaho ari uko Karasira yavuze magambo ahakana genocide yakorewe Abatutsi, aho yagoretse ukuri kuri genocide avuga ko ihanurwa ry'indege yarimo Perezida Juvenal Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya genocide. Ku cyaha cyo guhishingira genocide, ubushinjacyaha buvuga ko yemeje ko genocide yabaye yari ifite ishingiro kuko Leta ya Habyarimana yayikoze yirwanaho. Ku cyaha cyo gukurura amacakubiri, aregwa ko yavuze ko umugabekazi Kanjogera yahagurukiraga ku mpinja kandi ko kuri uyu munsi amateka nk'ayo ntaho bayigisha. Ubushinjacyaha bunamurega ko yavuze ko Abatutsi bahunze muri 59 banze kwambarira ubucocera aho bambariye inkindi. Ni mu gihe ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo, ubushinjacyaha bumuregesha akayabo k'amafaranga n'amadevizi bamusanganye habiwe ndetse no ku makonti atandukanye, bukavuga ko atashoboye gusobanura imvano yayo. Uregwa ahakana ibyaha byose uko byakabaye, avuga ko ku cyaha cyo guhakana no guhishingiro genocide ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda, amagambo yavuze atayamenya ngo kuko yayavugaga nta mita aheruka gufata kubera uburwayi bw'agahinda gakabije. Naho ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo, avuga ko amafaranga bamusanganye akomoka mu bihangano bye no mu nshuti n'abavandimwe bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'amafaranga avuga ko yayishyurwaga ku biganiro bye by'umuyoboro wa YouTube, ayo yakuye muri Suwede yaragiye kwiga n'ayakomora ku bukode bw'inzu y'umuryango we. Karasira kandi anavuga ko hari amafaranga yahabwaga nabo mu butasi bwa gisirikare bamusaba kwibasira batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Vode Kayitana bavuga ko inkomoko y'imitungo ya Karasira yose igaragara kandi ko andi magambo yavuganye n'ibitangazamakuru biboneka ko yaratameze neza. Bakavuga ko nta mpamvu zikomeye babona zatuma afungwa by'agateganyo. Bashingira kuri raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye, bagasaba ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya, bikamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa n'abaganga. Bakavuga ko mu kumurega hirengagijwe uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo buba bugomba kubahirizwa na Leta. Bavuga ko amagambo yavuze nta na rimwe rigize icyaha. Urukiko rusanga Karasira yarakoresheje imvugo ihakana genocide, avuga ko itateguwe, ukavuga ko ari bumwe mu buryo bwo kugaragaza ko itabayeho cyangwa kugabanya ubukana bwayo, ugashimangira ko imvugo yakoresheje ari impamvu ituma akekwaho icyaha cyo guhakana genocide. Rwavuze ko kuri Karasira rusanga hari ibyagezweho mu iperereza bituma akekwaho ibyaha. Naho ko kuba byaravugwaga ko ibyo yavuze atarameze neza, urukiko rusanga nta kigaragaza ko amagambo yagaragaje yavuze arwaye ku buryo atabashaga kugenzura ibyo avuga, cyane ko ngo na raporo ya muganga itigeze igaragaza ko yaba yaratakaje ubushobozi mu gutekereza. Urukiko ruvuga ko kuba hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira akekwaho icyaha, agomba kugikurikiranwa hafunzwe kuko aribwo buryo bwatuma icyaha gihagarara, ntakomeze kwifashisha imbuga nkoranyambaga avuga amagambo ashobora gukurura amacakubiri, guhakana no guhishingiro genocide. Naho ku ngingo yo kumurekura akajya kwivuza, urukiko rusanga ubuvuzi akenera haba muri gereza ndetse no muri kasho ya polisi abuhabwa, rukanzura ko nta mpungenge byakwiye gutera. Nyuma y'izo mpamvu zasobanuye umucamanza Madamu Liberatu Uwimana, yategetse ko bwane Aimable Karasira uzaramba afungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi. Ijwi rya Amerika yashatse ku murongo wa telefone abunganira Karasira ngo tumenye uko bakiriye iki cyemezo. Maitre Gatera Gashabana yavuze ko kitabashimishije kandi ko biteguye kukijurira mu bihe bya vuba, kuko ngo umucamanza hari ingingo z'amategeko yirengagije, harimo na raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye.
Raporo yakozwe na muganga, kandi uriya muganga ni ubushinjacyaha bwari bwayisabye, nyuma yaho baramusuzuma basanga koko yivuza muri Sante Mentale kuva mu 2003, kandi basanga hari za reaction zigaragaza ko koko afite ikibazo. Turasanga atitaye ku ngingo aho bavuga ko umucamanza ushinzwe gufata icyemezo ungana ifungurwa ry'agateganyo mu byo yitaho, yita ku mibereho n'ubuzima bw'ushinzwe. kandiri ya njingo ni ndere
nyo. Mhugu uche mbuji nguwa razo mumutwe muganga Nobo Marara abarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugabane w'Uburayi yabwijwe rya Amerika ko umuntu urwaye nka karasiri cyihutirwa bari kuvuzwa mbere yo gufungwa.
Ntanubwo ari depression yonyine afitemo ikintu twita trauma. Rero ubundi leta nangu ucamanza bwakawe bwita cyane kukureba ukuntu bamuvuza noneho abaganga bakazamwandikira urwandiko ruvuga ko ari prepared to face justice.
Karasira azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nko ku muyoboro wa YouTube anenga bikomeye imigenzereze y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni umutikacumu wa genocide yakorewe abatutsi ariko yakunze kumvikana cyane byemeza ko abari abarwanyi b'inkotanyi aribo bahitanye abo mu muryango we. Avuga ko ashinjwa ibyaha bya politiki. Eh, wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Professor Charles Kambanda urabyumvise munsi amake iyo ordonance y'umucamanza. Aratesha agaciro icyemezo cy'umuganga wanditse akora raporo ku buzima bwa Karasira. Ndagira ngo duhera ngaho umbwire uwe uko byumva nko munyamategeko.
Ibintu biba hariya ikunze kubita bushombe na kankwazi. Kandi niko bimeze. Ikintu cya mbere kirazira mu bwoko wa konstitusiyo y'u Rwanda ko ubushinjacyaha bwazana ikibazo cy'indwara yo mu mutwe koregwa kirazira. Oregwa niwe gusa ushobora kuzana defense yitwa legal insanity oburwaye bwo mu mutwe. Impamvu nuko leta ntabo yemerewe kwinjira mu buzima private bw'umuntu kandi ubu buzima ntabwo ari icyaha mu bya amategeko mpana byaha. Oreste muri ari amategeko yaba biriji na ayo twita parliament ubundi kwanza kuita parliamentary jurisdictions bo etegeko abafite amategeko nyine yandiswe uko yandiswe niko akurikizwa. Ariko none wo muri constitutional supremacy jurisdiction tuba tugenda kuri constitution tuba tugenda kuri zia principe zandiswe muri konstitusiyo kuburyo tanategeko narimwe liyemerewe tategeko narimwe ligongana nezo principe liba lihinduke mfabusa. Sasa nawo muze kubwira abantu ngo mu Rwanda hari ibibazo bikomeye by'ubumenyi bivanze n'ubugizi bwa nabi yo kubera ko oregwa ari protected na constitution ko ari omwere kugeza bibaye bibamurega bibaye proven ko afite obudahangarwa obuzima bwe private buri protected na constitution leta ntawe shobora kuwingiramo. Ni nayo mpamvu mategeko ya criminal law dua criminale tufite procedure etandukanye eri specific yo oregwa ashaka kuzana iyo defense yitwa legal insanity. Ni oregwa gusa ninawo nayo mpamvu mu mategeko buriya kutiga amategeko kandi ukayakora biteye isoni birababaza abantu bo mu Rwanda n'abantu n'ibihugu baba amafaranga ngira ngo birababara iyo bibonye abantu bakora ibintu bitabawo imizizo mu mategeko. Iyo oregwa ashaka gukoresha iyo defense ibyo aregwa byose bihita bihagarara. Ubundi mategeko mpana byaha nta na hamwe oregwa asaba kuzana ibimenyetso. Ariko iyo oregwa asatse kuzana defense ya insanity oregwa niwe ozana ibimenyetso ko yari insane igihe yakoraga ibyaha. ariko nanone defense ya insanity yitwa legal insanity biratandukanye cyane n'icyo Twitter clinical insanity oburwayi bwo mu mutwe medicali biratandukanye n'oburwayi bwo mu mutwe legal mu mategeko bituruka kuri ya philosophy yoko buri muntu wese arwaye mu mutwe urese ko hari za degree zitandukanye z'oburwayi bwo mu mutwe bityo rero kuba ofite za trauma kuba ofite za depression obwabyo kuba obivugwa obivurwa nta obivuze ngo ofite legal insanity iyo nigishije iri somo ya criminal law kanike inigisha iyo principles okutandukanya abanyeshi banje kumenya distinction hagati ya legal insanity na clinical insanity njambwira abanyeshuri ngo oburwayi bwose bwo mu mutwe bwafectinga mu mutwe bwitwa clinical insanity ariko none wotawo bivuze ko oburwayi bwose bwo mu mutwe bwitwa legal insanity yewe omuntu ashobora kuba arwaye mu mutwe ariko adafite uburenganzira bwo kuzana iyo insanity kubera ko kubora mu mutwe ntawo bivuze kugira legal insanity aho nawo none tubanze duhagarike gatoya dusubire kuri motive ni gute leta yagiye kuzana iki kintu cya insanity mu rubanza rwa Karasira impamvu nemwe nuko leta ya Kigali mu kutekinika kwabo bashaka guhindura buri muntu wese ufite cyo avuze iza omurwayi wo mu mutwe cyangwa se interahamwe Karasira ibintu avuga n'ibintu bizwi n'abanyarwanda hafi ya bose kereka birengagiza kandi ibintu avuga ni bya bindi tuvuga ngo kubera ko byabaye kandi bizi ko byabaye hakenewe kuvugana kuri iki kibazo cyitwa genocide tubige neza kubera nta kuntu haba hari fact ko abatutsi bamwe bishe abahutu muri kiriya gihe n'abahutu bamwe bakica abatutsi muri kiriya gihe none uwo kavuga ko ari genocide yakorewe abatutsi ibyo factually na legally obobesha kandi ibintu bavuga ntabari Karasira ibintu avuga ntabari ibintu Karasira avuga wenyine hari n'abanyarwanda benshi babivuga hari n'amaraporo mpuzamahanga abivuga urukiko rwarusha rwashyiriwo u Rwanda rwarusha rwafashe abagenzacyaha bazwi ku isi bakomeye ba mbere ku isi baba haya amafaranga menshi kugenda gukore perereza kuri biri ibyaha raporo barayikoze muri raporo yavu aravuga bati hano na hano FPR muri iki gihe yishe abantu benshi abatutsi n'abahutu barimo babikiye hano uwayoboye iki gitero ubu bwicanyi hano ni kanaka uwayoboye ubu bwicanyi hano hariya ni kanaka uwayoboye ubu bwicanyi hariya ni kanaka uwabategekaga kubikora ni kanaka iyo raporo irahari so ibyo Karasira avuga ni facts kubera ko bimaze gukura uwo bushakashatsi bwinshi butandukanye ko kiriye gihe n'abantu bamwe ba FPR batemaguye abantu kandi batemaguraga n'ubwoko bwose kandi urese na kiriya gihe na nyuma yaho kugeza n'ubu FPR iratemagura ubwoko bwose nta mbabazi none wowe umuntu wabivuze ukamu kugira ngo FPR ibone ukuntu noneho ifunga abantu batekereza kuri ikibazo cy'u Rwanda neza ibafunga amaso bakubise weke kintu cyitwa ngo obusazi bwa Karasira kiranazira mu mategeko ko urukiko cyangwa oregwa azana ibintu bya by'obusazi bworegwa mu ruba mu rukiko noneho ibyo bintu babyumvire mu buhamya mu rukiko rufunguye obuhamya bw'uburwayi bw'umuntu mu mutwe bumva ini kamera kubera ko oregwa ari omwere kugeza abaye proven guilty kandi ko ubudahangarwa bwa prive yoregwa kandi ibimenyetso byose by'uburwayi bw'umutwe bw'umuntu mu rukiko birafungwa biba sealed ariko RPF babizanye bakanabikubita mu itangazamakuru hagamije iki bashaka kubwira abantu bakurikira Karasira na kesi ya Karasira kubera hari abantu benshi bayikurikira bashaka kubumvisha ko ibyo Karasira avuga n'ubusazi ariko se niba Karasira ibyo avuga ari ubusazi ibi bintu Karasira avuga bikaba bisa neza neza n'ibintu abakoze ubugenzacyaha bwa Arusha babonye bafitiye n'ibimenyetso bafitiye n'abantu baba FPR babikoze obose uyo muntu n'umusazi muze kubwira abantu hari ubushakashatsi twakoze bwari buyobowe na madamu inyumba yarapfuye ariko nkunze kubwira abantu njyewe ubwanjye nayoboye groupe yagiye gukora ubushakashatsi hariya za save urabona ugeze save ureba Butare umuhanda uzamuka save ku kigo hari n'umuhanda nanone opposite ojya ukanyura mu ishyamba ry'ibiti by'intusi ngira ngo ni intusi kandi intusi ni ibintu bya nini
intusi
twazamuse batwerese ibinogo aho FPR yikiye abantu kiriya gihe bakanatwereka n'umudamu wakise ku icumu kandi ari omutu omututsi yarabitubwiye ko byagiye ngo yakizijwe n'akana kaze kavuga ngo mama baramwishe akana ko bari bagakubisemo ariko noneho omwe mu bantu bicyaga walimu wife wali obuyobo bwikanye hariya bakamubwira ngo uriya no mututsi bamuvanyemo mucyo bamaze kumujugunyamo kubera ryo mututsi none wavuye mu ngo yababwiye ngo hari harimo abatutsi benshi ariko bari bamaze gufa uyo mudamu sinzi niba yarapfuye ariko yari yagiye nawe yatayo umutwe abantu baza kagake bashobora kugenda bakabireba ntanu njewe ntwagiyeyo bagiye batwereka ahantu hose FPR yagiye nayo ekorera ubwicanyi ariko abantu batinyaga kubivuga bavuga ati wabivuga wabikira so hari abanyarwanda benshi mu bwoko bombi bw'abahutu n'abatutsi bazi neza ko abantu babo bishwe na FPR ariko FPR ntabwo ishaka ko iyo truth evugwa kubera ko ituma kiriye kintu cyagishushanyo batubeshe cyitwa ngo tuti genocide njewe mumbabarire eke kintu nyite gishushanyo kubera ko cyuzuyemo kubesha hagamije guisha ibyaha by'abantu bamwe abantu bazatungurwa FPR yamaze kuvaho okuri bukavugwa bazatungurwa no wicyanyi FPR yakoze kiriya gihe na mbere yaho na nyuma yaho sasa none tukatugaruke kuri kesi ya Karasira umuntu ari kuvuga ibintu bizwi n'abantu bose ntabwo tuvuga ngo FPR niyo yicyaga kuri kiriya gihe na Karasira nawe arabivuga ati njyewe abantu banjye bamwe barishwe n'ihenda hamwe abandi barishwe na FPR ndabizi na mama wanjye na papa wanjye sinzi nemba ni mama we ngo barishwe na FPR ibyo ni ibintu avuga bivuga n'abantu bose noneho rero muraje mumukubisewo ikintu ngo cye kibaruwa hejuru yo kwica amategeko yo ko kizira ko personal health information amabanga y'ubuzima bw'umuntu aba proteje cyane mu rukiko nta mucyamazo shobora kwemera ko iyo bagiye mu rubanza rwa insanity ko ibyo bintu bijya muri kamera gufata ku ngufu abana batarakura iyo mwana afashe ku ngufu amine ntabari no gufata ku ngufu ne ku violatinga umwana mutoya iyo insanity ari defense mu rubanza iyo oregwa iyo omutanga buhamya ari omurwaye wo mu mutwe ebyo ni ibintu kizira ko byumvwa mu ruhame ezo specific cases cyangwa iyo mutanga buhamya ari omwana kubera hari igihe mutanga buhamya ashobora kuba umwana mu myaka y'abana njya ngo ni 18 umanuka hasi iyo mutanga buhamya ari umwana iyo igihe kigeze cyoko uyu mwana atanga ubuhamya mu rubanza ikigice kikorwa hari umucyamanza gusa na prosecutor abandi bose barerukanwa na kamera ishobora kubaho ariko noneho bafashe personal health information ya Karasira bayishize ku karubanda kandi bayizanye mu rubanza bitasobanutse kubera ko ntabo government yemerewe iyo obwayo kuzana uburwayi bw'umuntu wo mu mutwe kireka we obwe abizanye nka defense kandi iyo defense ifite okunwezanwa mu rukiko ifite no kunwevuranwa ifite na standards zayo so babizanye kugira ngo bamuteshe agaciro kugira ngo bafunge ku maso abantu bakurikira urubanza rwa Karasira bakurikira n'ibibazo by'u Rwanda kubera urubanza rwa Karasira ntabwo ari urubanza rusanzwe ni urubanza rureba ibibazo bikomeye u Rwanda rugombye gushakira ibisubizo byanze bikunze nanone urubanza rwa Karasira ni urubanza rwo kuvuga ni urubanza rw'uburenganzira bwo kuvuga Karasira nta gikorwa na kimwe yakoze kireka kuvuga aho kugira ngo abavoka be bafate ziriye ngingo bakoresha kumurega bazifate bavuge mu rukiko w'ikirenga baregere urukiko mu rukiko rukenga bavugateze ngingo ntabo zuwahirize constitution kubera ko zibuza ubwisanzure mu kuvuga kandi umuntu ahawa na constitution bo bagiye kuzana ikintu cya kankwanze na bushombe ngo oregwa arwaye mu mutwe SK aba bantu no muntu wandise iki kintu cyangwa washyizanye mu rukiko koko yari agamije iki kubera ko ntabari defense ya insanity bakizanye mu rukiko ngo bigende gute
leta yakizanyemo nk'iki mu rukiko ngo bigende gute ese bakizanyemo nka defense ya Karasira neba ni defense ya Karasira eske obushinja cyaha buzana gute ikintu cya defense ya Karasira Karasira ntaba afite abavuka bashobora kuzana iyo defense neba koko babonaga ko be qualifying muri defense ya insanity urese ko kiri ikintu ibintu bavuga ntawo bihuriye na defense ya insanity bari kuvuga clinical insanity ntawo bari kuvuga legal insanity kandi iyo bintu byatandukanye cyane yewe no mwana w'umwaka wa mbere wize neza criminal law ntabashobora kuvanga ibi bintu bibiri kireka wabikize ya bari ya biga nyine biya bya busome na kankwazi babyiga mu Rwanda buriya mu mbabarire nta bari yo gutesha agakiro Rwanda ariko ukuntu bigisha n'amategeko mu Rwanda biteye isoni ngo public law 1 public law 2 oh my god koko nebaza nibyo neba koko bazi nibyo baba bari kuvuga anyhow iki kintu njyewe nkibona bakizanye muri strategy yo gutesha Karasira agakiro kwa kundi batesheje agakiro ibyo oriyo mugabo inde oriya ibibazo byebihenga byebyekane yitwa gute oriyo mugabo wavuze ibibazo
barafinda seke
barafinda yes buri muntu wese uzanye nini ibintu buri muntu wese uzanye ikibazo gikomeye abaza FPL ikibazo gikomeye bamuha oburwayi bwo mutwe ariko birababaje kuba no rukiko rushobora kwemera gukoreshwa kuza gukoresha urukiko gutoteza gutesha agaciro umuntu eske uyo mucyamanza yemeye gute ko ubushinjacyaha buzana ikibazo cy'uburwayi bwo mutwe wakacya Karasira
ariko profesa ukiraho nibyo nagira ngo ubaze ko umunyamategeko Gatera Gashabana aravuga yuko umucamanza yirengagije iriya raporo kandi avuga ko ishimangira yuko Karasira arwaye yarakwiye kurekurwa
oya biriya nabyo bariya abavoka niba koko aribo banayisabye abavoka ba Karasira baguye mu mutego cyangwa FPL yabategese kubikora reka nkubwire nta muntu wize amategeko criminal law akiganeza iriya part yitwa defense criminal defenses akiga in particular akiga insanity nka defense ushobora kuzana kiriye kintu mu rukiko ngo agamije kugaragaza ko Karasira afite uburenganzira kuri insanity nta bishoboka bwana sarije nabuza amategeko bamwe mbatukurikira nta ubuza amategeko ariko lekamba sobanurire ikitwa legal insanity nta bari uburwaye bwo mutwe bwose legal insanity na clinical insanity biratandukana yo umwa azanye defense yo olegwa azanye defense ya legal insanity abali kubwira urukiko ko munde kure kubere igihe nakoze icyo cyaha urukiko ntabwo rureba ibyo oli today ntabwo bareba state oli umunsi barareba kiriya gihe ari amasaha uriyo munota ukora icyaha oboli kubwira urukiko ati nari mfite uburwaye bwo mu mutwe ku buryo ntabwo nari nzi ibyo nakoraga kubera ubwo burwaye yewe ntabwo nari mfite ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'icyiza kiriya gihe nakoraga ibyo byaha ntabwo nashoboraga kumenya ngo iki kintu ni cyiza kiriya ni kibi iki kiki amategeko cyangwa ntabwo cyubahiriza amategeko ntabwo nari mfite ubushobozi bwo gutandukanya, bwo kumenya no gutandukanya. Isi kuri njyewe yari yabaye ikintu kimwe kandi ikintu ntazi, ntashobora no gusobanura. Eyo niyo insanity mu mategeko. Ariko nanone iyo insanity yatumye ugira muri iki kibazo cyo kutamenya gutandukanya, ntabwo ushobora kuba wabigizemo uruhare. Iyo bigaragara ko wabigizemo uruhare, ubu utagifite uburenganzira bwa insanity. For example, niba ni urumogi wanyweye akaba ariwo rwatumye ugira iyo insanity, ntabwo dushobora kwemera iyo defense. Niba ni inzoga wanyweye cyangwa wanyweye umara imyaka icumi, none wo mwaka wa cumi na rimwe ukaba utagifite uvanyo, babantu baramunzwe n'inzoga bakaba batagitekereza, bararwaye mutwe nta kintu bazi, bashobora no kwinyarira, bashobora no ibintu byose babiyekura ku mubiri. Uyo muntu akoze icyaha ntabwo ashobora kubenefitinga muri insanity, kabone n'ubwo yatangiye gukoresha iki kintu mu myaka makumyabiri yashize. Dusubira ku munsi yabikoze kubera ko yakoze choice. Iyo choice tugenda tuyizana buri munota. Ni ukuvuga ngo n'igihe wakoze icyaha kabone n'ubwo wari waramunzwe n'inzoga, dufata uriyo munota wa mbere watangiye kunywa inzoga, tukavuga ati ni wowe wabyeteye. Iyo niyo insanity. So iyo uzanye ikibaruwa kiriya uvuga biri ibintu bavuze ngo namaze yavugwa, so what, ngo yagize bazo ngo yanyweye nebyo byabwenge, ngo yanyweye nebiki bitabye biki byose, ngo biri byatumye nga nabo byatumye byiyongera ikibazo, ahubwo bazanye ikimenyetso mu rukiko ko atanashobora kuzana defense ya insanity. Kiriye gipapuro bwacyo kirahagize kukubwira ngo kabone n'ubwo wazana insanity ntabwo qualifya, kubera ko baranatubwiye ngo niyo ni ufite n'uruhare muri iyo insanity, wanyweye ibiyobyabwenge. So iyi baruwa nta na hamwe ihuriye na insanity, bigusaba kuba utazi amategeko agenga insanity defense ya legal insanity, kugira ngo uzane kiriye kibaruwa ugamije kuburana insanity. Naranasese kukumva ngo abavoka be ngo bashaka kugikoresha, mugikoresha gute kiri ikintu kiriyo bwacyo kirababwira ngo nta nabo akwalifiya, kabone n'ubu tuvuge ko igihe yakoraga ibyo ibyaharegwa yari yarwaye mu mutwe, ubwabyo ntabwo bihagije kugira ngo legal insanity ibeho. So kiriye kipapuro nta na hamwe gihuriye na legal insanity, ahubwo icyo kiriye gipapuro kigamije kumutesha agaciro gusa.
None profesa, mbere y'uko wenda ukomeza aho ngaho, wakomoje ku kirebana n'igitabo cy'amategeko hano mu Rwanda, ibyaha bya jenoside, uvuga yuko mu itegeko nshinga hari uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ariko tuzi neza nuko mu itegeko nshinga hari ingingo zihana no mu gitabo cy'amategeko zihana gukomoza kuri jenoside. Ukeka noneho bihurira he, kuko yaba mu itegeko nshinga amategeko arahari, yaba mu gitabo cy'amategeko arahari, ariko ukambwira ko Karasira afite uburenganzira bwo kwexprima ku mateka tuziranyeho, ariko FPR yadoze amategeko kugira ngo atubuze ubwo burenganzira. Ubwo aya mategeko twayavugaho iki ko tuzi ko dukumira, ariko abumwira uti ni uburenganzira bwe, aya mategeko turabizi arapfuye, ariko nk'umunyamategeko ubirebe muri angle y'amategeko nyine, ni amategeko mabi adukumira, ariko se twavuga ko yishe amategeko.
Ibi bintu no muri constitution bakubisemo ibi bintu bya genocide n'ibiki byose.
Yes.
Ariko none uwo mu mategeko hari icyo twita uburenganzira buri fundamental. Buriya mu mategeko cyangwa muri constitution harimo obwoko bw'uburenganzira butandukanye. Obwoko bw'uburenganzira buri muri constitution bukubiye mu biciro bitatu cyangwa tuvuge bine. hari uburenganzira bwitwa fundamental human rights, hari uburenganzira bwitwa kuproteja classes cyangwa protected classes, uburenganzira dukura kuri protection ya class eri proteje. For example, kirazira kurobanura abantu ushingiye kuri gitsina cyabo, ubu no uburenganzira bwa icyo twita second category. Hari uburenganzira bwa gatatu nonewo bwitwa economic rights, ubu ibintu byose biri bikwiye muri constitution cyangwa mu yandi mategeko bijyanye na constitution biri munsi economic rights bwitwa buri muri class ya gatatu. Mu class ya kane hari uburenganzira bwitwa environmental rights. Nonewo ezo classes z'uburenganzira enye uko tuzivuze mu mategeko buri kategori ifite standard yayo dukoresha. Uburenganzira bwa mbere buri ya fundamental tukoresha icyo twita strict scrutiny, no kuvuga ngo leta na hamwe yemerewe kubyivangamo, ni kirazira ko leta yabyivangamo. Iyo leta igiye gukora ikintu cyose kirimita uburenganzira bwa first class buriya bwa first category cyangwa icyo twita strict scrutiny rights, hari standards tukoresha amategeko ko leta ubwayo egombi kugaragaza ko nta bundi buryo bushobora gukoreshwa, kandi ko interereta efite mukubuza mukurimita ubu burenganzira na handi na hamwe bashobora kubona alternative. So tufite standards. None uburenganzira bwa kabiri umbaze ikibazo none mbabariye mbajyanye mu ishuri ariko mbabariye ni ikibazo wambaze ngombye kugisubiza nanone. Ku kibazo cya kabiri amenye uburenganzira bwa kategori ya kabiri tukoresha nanone standard eri specific, ni standard yoko. Okay, reka maze kuburia uburenganzira bwa gatatu bwa kabiri mugaruke wo kugyanga abantu tumvikane kurushaho kubera kwa na birakwe. Ku burenganzira burya economique tukoresha icyo twita rational standard, rational basis. Rational basis no wango leta yo ifite reason ehagije eshobora kuburimita, leta yo ifite resources hagije eshobora kurimita ubwo burenganzira buri economic. Tukoresha rational standard. None wore kuburi buriya bwa kabiri kuburenganzira buriya bwa kabiri, ubwa mbere tuvuze ko tukoresha strict scrutiny, turabuza leta kuyevangamo kubera buri fundamental. Kubwa gatatu tuvuze ko tukoresha is it reasonable. Noneho kuri buriya bwa mbere birebana cyane cyane kuri protected classes nka za gender, tuvuge gender mu kazi, abantu tuvuge ikigo cya leta kikoresha abakozi kikaba kidashaka guha abadamu cyangwa kibuza abamama babyaye kibima akazi, awo none wo tukoresha standard ya kabiri. Eyo standard ya kabiri niyo twita intermediate scrutiny. Nokuvuga ngo egombye kuba erenze reason aliko nanone nabo tubasaba ngiri ya standard ekomeye kuri fundamental rights. Yuri tegiye gukora itegeko cyangwa igikorwa kisa nkaho kirebana n'ubu burenganzira bujyanye na protected status cyangwa protected classes mu mategeko, tukoresha intermediate scrutiny. N'ukuvuga ngo leta esabwa iratanga nayo itanga igomba gutanga ibimenyetso ko ntabwo dukore iki kintu ngo ku mpamvu zisanzwe. Reka tuvuge leta ishaka gushyiraho itegeko ryegihe maternity leave. Reka tuvuge ibintu bya maternity leave. Leta
ikiruhuko cy'ababyeyi, ikiruhuko cy'ababyeyi bagiye kubyara.
Aha, ikiruhuko cy'ababyeyi bagiye kubyara. Kubera ko kireba uburenganzira bw'umu mama protected class, tukoresha intermediate. Leta igomba kugaragaza ko yego tubahaye kwezi kumwe, ubundi tukabahaye amezi ane cyangwa atanu, ariko tubahaye ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri apana kubera ko ari ikintu gisanzwe. Ariko nanone turareba n'amekoro y'igihugu bitewe na bize dufite y'amafaranga yanaya n'abakozi, nanone tukaba tufite ku nshingano zacu ko abagore baba benshi mu myanya ya leta, nitugira amezi menshi y'ikiruhuko cya maternity tuzatuma abakoresha banga gukoresha abamama. So birenze kuba impamvu zisanzwe, ariko noneho leta iragaragaza impamvu zidasanzwe, nicyo twita intermediate. So kuburenganzira buriya bwa fundamental, kuvuga kutanga ibitekerezo no kugira opinion, ibyo byo leta ntabishobora kubyivanga mu kireka niba speech ikoreshejwe iri muri za kategorizia eshatu zitari protected speech. Kategori zitari protected speech nazo turazigisha amategeko, ntabwo naje kwigisha amategeko hano, ariko nanone ngira ngo abantu bize amategeko bazi kategori eshatu ziriya zitari proteje muri uburenganzira bwo kuvuga. Noneho rero mu bintu Karasira yavuze byose ni protected speech, kandi avuga facts n'ibintu bizwi n'abanyarwanda benshi, yewe biri na documented. None wo mbwira ukuntu leta cyangwa aba banyamategeko bakarasira bateze amaso iki kintu cyazanywe mu rukiko mu gutesha agaciro uwo baburanira, bakaba aricyo bahanze amaso awo kugira ngo kubera ko umukiriya wabo yahisemo guhangana na leta ya Kagame, umukiriya wabo yifuza guhangana na leta ya Kagame. Kandi hari n'amaraporo menshi mpuzamahanga avuga kuri aya mategeko yose bari gukoresha kuri Karasira. Amategeko hari raporo nyinshi zivuga ati riye tegeko bakoresha abanyarwanda nyinshi banje bari itagengiye ngasi. Riye tegeko na human rights watch
ngenga bitegenga.
Yes. Ngenga yes babitaga abanyeshuri banje babitaga ati ngenga tezari kora. Kandi ubu niyo bacya emanza twabivugaga. Ati ngenga si bashizeho izasiga buri muntu wese afunzwe. Twabivugaga.
Yeah.
So none wo mungenga si yabo aho kunyanga bafate ziri yengingo mungenga si bazijane mu rukiko rw'ikirenga barulegere bati ezo engingo ntabo zigongana na constitution omukiriya wacu yexercisinze uburenganzira ahabwa na constitution nta kuntu eke gitegeko mwashizewo gishobora kumwambura uburenganzira babijyane mu rukiko rw'ikirenga n'urukiko rw'ikirenga na rukore ibyakankwazi na gashom na bushombe nabyo bigaraga na rurugaragare ku isi ati rwemeje ibintu bitabaho ku isi aho kugira ngo bakore ibyo nabo bahanze amaso ikintu cyazanywe mu rukiko no gutesha agaciro omukiriya wabo dore ko n'umukiriya wabo yabyongeye yabivuze ati ngiyewe na rimwe nzashyigikira cyangwa nzakunda iyo leta y'agatsiko na rimwe ni ukuvuga ngo umukiriya wabo aravuga ati ebi mwazanye ngo ndi umurwayi w'umutwe murebesha ngiyewe ibyo mvuga ndabizi neza na rimwe nzashyigikira akagatsiko. Sasa nebo mukiriya wawe iyo niyo pozisiyo ye wowe nk'umwavoka okurahe okurahe engufu zo kuvuga ngo omukiriya wawe arwaye mu mutwe omukiriya wawe arakubwira ngo oya ntabwo ndwaye mu mutwe nta na rimwe nzashyigikira iyi leta kubera ni leta y'amashetani akanakubwira impamvu iriya leta ayita y'amashetani kandi numvikana nawe iriya ni leta y'amashetani ibyo ntagushyigikana icyo ubona nindi kubwira hari radiyo bampaye ikiganiro nababwiye ati nabazasimbura Kagame nibaza ari amashetani nka Kagame nabo nzabarwanya amashetani bakarebera abantu bafata abantu ku ngufu nuko byatangiye batemagura abantu hariya za nini za hariya batema abantu abanyonda batarabinya neza hariya ku mupaka za disikirizo ku mupaka batemye abantu bakabikekeka hari za raporo zabayeho mpuzamahanga 1994 nabo batemye abantu birazwe hejuru yo gutema abantu bakanarebera mu gihe abarwanyi babo bafataga abakobwa ku ngufu nabo yejo bundi radio emwe kandi yo radio efite ngira ngo n'umuntu ari n'abantu bakunze kugivugira ngo barwanya leta bafite umuntu wa gisirikare nabo narabu yati namwe umuntu wanyu wa gisirikare ni webeshe ukaza mu Kigali cyangwa hehe ugafata ukarebera abantu bari gufata abarwanyi babo bari gufata abantu ku ngufu mukabishakira amazina meza ngo no gutanga intsinzi kucyo tatanze nyoko nawe bakamutangira we intsinzi ubu se muri bari abasirikare bose hari washobora kwemera ko nyina bamutangira we intsinzi cyangwa mushiki we bo bagendaga gufata intsinzi ku bana babandi batabireba hari umuntu nomwe wageze ufatwa n'abakamanda babo kubera ibintu byo gufata abantu babesha batekinika ngo no kunini kandi ukanasanga hari n'abadamu babishyigikiye
yes
ukamubaza atari ko wowe nk'umuntu wo mudamu ukaba utemera kiriye kikene cyaha gikomeye cyane abiyonda bagombye kubaza FPL bagihaye zina riza ngo gutange intsinzi ariko mu byokuri byari ugufata ku ngufu massively byari gufata ku ngufu massively kandi kuri yo gufata ku ngufu bakanatera abantu na sida kubera ko harimo abantu bazwi neza ko bafite na sida banivugaga ko bavuye kunyara sida mu bantu na numwe wafashwe no kuvuga ngo tubifata nkaho wari umusimamo wa leta ya Kigali nabyo nawe ejo bundi kuri radio y'abantu bamwe babwiye ati mwewe mu rwanya Kagame mwemeje gufata imbunda ne muzebesha mukagende Kigali mufata abantu ku ngufu ngo mutange intsinzi namwe nzabarwanya njyewe Karoli kubera ibi bintu sinshobora kubyemera niba ushaka kukumvisha ko gutanga intsinzi ari ikintu cyiza genda utange nyoko nawe bamutangiriyewo cyangwa genda utange murumuna wawe cyangwa umugore wawe nawe atange intsinzi so ibintu byakoze ku manywa tubireba abantu batangiye kubivuga baratinyutse ngo ashakiye akadosiye ngo nabarwaye bo mu mutwe n'ababuburanira aho kugira ngo bavuge ibyo umukiriya wabo agombye kuvuga cyangwa yakwifuje ko bamuvugira, nabo bararebera ngo nabo bashaka ngo iriya raporo ngo bemeze ko umukiriya wabo arwaye mu mutwe. Karasira avuga ibyo yemera kandi avuga ibintu abantu benshi bazi. Mu gihe yabivugaga yari azi neza ibyo avuga, nubwo arabisubiramo. Uyo muntu arwaye umutwe gute urese gushaka kumutesha agaciro? So ibi bintu byose, iyo raporo njyewe nayifashe nk'aho ari kandi nacyo bagamije kumutesha agaciro. Birababaje kuba n'abantu bamwe harimo n'abantu baburaniye Karasira babisamiye hejuru, ariko birababaje cyane. Ariko nanone icyo mvuga nuko nyuma abantu bamaze gutumuka, hari abazabazwa ayo amahano bazayabazwa.
Yeah. Urakoze cyane Dr. Kambanda. Y'ingingo tuyimazeho umwanya muremure, reka wenda nshyire kuri record kubambaza bati iyo raporo ya muganga ni mu minota itatu, dukomeza tujya ku ngingo yacu ya kabiri.
Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Radio Itahuka, kandi twizera ko aho muri hose hirya no hino ku isi, Nyagasana akomeje kuba mu ruhande rwanyu. Nibyo tubifuriza. Turagira ngo rero muri kano kanya tubagezeho raporo ya muganga yatanzwe mu rukiko mu cyumweru gishize mu rubanza ruregwamo Karasira Uzaramba Aimable. Tukaba tugira ngo iyo raporo nk'uko yashyizwe ahagaragara yariri mu rurimi rw'Igifaransa tuyibabwire mu Kinyarwanda, namwe mubashe gukurikirana neza aho uru rubanza rugeze. Tukaba rero tuboneye umwanya wo gushimira mugenzi wacu wo mu ihuriro Nyarwanda wifashishije inararibonye afite mu bijyanye n'ubuzima bw'indwara zo mu mutwe, akadufasha gushyira iyi nyandiko ya muganga mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Reka tumushimire byimazeyo. Ku mutwe wa raporo rero handitse ngo hejuru handitse ibitaro bikuru bya kaminuza, hanyuma hasi ubuhamya mu by'ubuvuzi bwemewe. Umwaka wa 2021 umunsi wa gatandatu ukwezi kwa Nyakanga, twebwe Dr. Chantal Murekatete umuganga wemewe na leta mu bitaro bikuru bya Kigali, mbisabwe na Krista Kamikazi Bizimana umushinjacyaha mu rugereko rw'akarere ka Nyarugenge mu kibazo cyitwa bwana Karasira Uzaramba Aimable, nyuma yo gukora indahiro ndahiye gukora neza ubutumwa bwanjye no gukora inyandiko mvugo mu cyubahiro n'umutima nama. Tumaze kwitegereza bwana Karasira Uzaramba Aimable, tumaze gusuzuma idosiye ifite nimero CHIK akarongo 47 86 96. Muri byose dutanze iri suzuma mvugo. Karasira Uzaramba Aimable akurikiranywe mu gice cy'ubuvuzi bwita ku buzima bwo mu mutwe kuva mu mwaka w'2003 kugeza uyu munsi, ku byerekeye ihungabana ku bijyanye no kwiheba birenze n'agahinda kenshi kamutesha kwigirira icyizere, biherekejwe n'imyitwarire yo gutinya no kutizera buri cyose kuko abona ko gishobora kumugirira nabi. Uko kutagira uwo yizera rero kukagaragarira mu guhangayika gukabije kumutera gukora ibyo atabanje gutekerezaho neza, nubwo aba atatakaje ubushobozi bwose bwo kumenya gutandukanya ibintu. Niyo mpamvu nyuma ya buri hungabana rikomeye, urugero nko kubura akazi, ingorane z'ibijyanye n'ibyamubayeho mu myigire ye muri kaminuza, kubura cyangwa kubabazwa n'abantu bo mu muryango we n'ibindi, hakurikiraho buri gihe ibisobanuro bidafite inyurabwenge kandi impamvu zabyo zigaturuka hanze ye. Zihata cyane kwibasira ubutegetsi akoresheje ibikangisho byaba mu magambo cyangwa se kunywa ubundi bwoko bwose bw'ibiyobyabwenge. Nyamara tubonye ko byose bitamutesha ubwenge, iyo amaze kubikora hakurikiraho ihungabana rijyanye no kwiheba no kugira agahinda karenze, bimwongerera ibimenyetso byo kumva ko buri cyose ahuye nacyo gishobora kumugirira nabi. Uruhurirane rw'ibyo byose rero rugatuma ahora mu bintu bimwe bimubuza kwiyubaka, haba mu mitekerereze, mu mibanire n'abandi ndetse no mu mikorere ye. Bikorewe Kigali ku ya gatandatu Nyakanga mwaka 2021, izina ry'umuganga Dr. Chantal Murekatete, wanditswe mu gitabo kuri nomero 0045 numero 0022 akarongo xp akarongo chk akarongo 2018 hanyuma hasi rero bagashyiraho ikashe y'ibitaro. Ndiyo rero raporo yatanzwe na muganga mu rubanza ruheruka kuba ubwo haburanwa rwa gufungwa ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu cyumweru cyashize mu rubanza leta ikurikiranyemo Mabre uzaramba Karasira. Ubwo rero tuzakomeza kurikirana uko uru rubanza rugenda rujya imbere tubibagezeho. Mwakoze rero kudukurikira, mwari kumwe na Axel Kanijabo, Imana ibaho umugisha.
Ngaye nguko rero kubifuzaga nyine ko tubagezayo audio. Ikindi na kongeraho nuko Dr. Chantal Murekatete ni umwana itse nawe yahoze ari ministre wa sante, ministre w'ubuzima kuri leta ya Habyarimana, akaba nari Dr. Muganza. Abantu bashobora mwibuka mu Rwanda yabaye ministre w'ubuzima nawe kuri leta ya president Habyarimana. Dr. Charles Kambanda, ndagira ngo tujye ku ngingo ya kabiri turebe kuri kino kibazo gihangayikishije abanyarwanda bitewe n'urugendo rwa Dani Munyuza muri Malawi. Iki ni ikintu abantu benshi barimo kwandikaho bibaza bati kuba leta y'u Rwanda, leta y'agatsiko, ivuga ko igiye gutoza igipolisi cya Malawi, bamwe mu bantu bahari uburenganzira bwa muntu muri kiriya gihugu bakaba badakozwa iyoherezwa ry'abapolisi b'u Rwanda muri kiriya gihugu, bavuga yuko uburenganzira bwa muntu mu Rwanda butubahirizwa, bakaba basaba leta yabo rwose kwamagana iki cyemezo cyo kuzana abanyarwanda ngo baje gutoza igipolisi cya Malawi mu birebana n'umwuga wa polisi. Bakibaza bati ni gute mwaza kudutoza mufite human right record mbi cyane yo guhutaza uburenganzira bwa muntu? Ni ikintu kiteye isoni wa mugani kumva igihugu nka Malawi gifite n'uburenganzira bwa demokarasi bavuga bati tujye kuzana abanyarwanda baze gutoza. Reka twumve ibyo umwe mu bantu yatangaje munsi yamagana urugendo rwa Dani Munyuza muri Malawi.
We are surprised with an offer coming through the Rwandan Inspector General of Police that they intend to be training Malawi Police Service. We are surprised because in the first place, government has not come out in the open to say there is an area that requires capacity building. Secondly, Rwanda has not publicly said what sort of area is our police lacking or requiring capacity building. We are also surprised because the human rights record of Rwanda is nowhere near a model for a thriving democracy like ours to learn from. This is coming barely months after government issued a directive that all the asylum seekers and refugees should relocate to Zareka camp. We don't want to think that that directive was politically sponsored. Secondly, this is also coming against a background that Rwanda is in the habit of literally hunting those people that are seeking asylum and refugee status in other countries like Malawi. We would like to reiterate our position that these people that are coming here as refugees and asylum seekers, they are coming here in search for peace. Peace that they cannot find in their own native countries. Listening to Dani Munyuza, the Inspector General of Rwandan Police, he is saying that he doesn't see a reason why Rwandans should come to Malawi as asylum seekers and refugees. But as I'm talking to you now, a simple check on the internet tells you that in Rwanda there is excessive use of force on the part of the state agencies like the police, arbitrary arrest and detention. There is no freedom of expression in Rwanda. Bloggers, in short, are not recognized as journalists. Human rights activists and political party leaders, they have been silenced through imprisonment that is coming as a result of trumped up charges. Now, given that kind of situation, I don't think that Rwanda is a model to train our police services. It was assuring listening to our Inspector General of Police, and would like to commend him when he told the visiting Inspector General of Police in the face that they are going to provide safety and security to the property and lives of Rwandans that are living in the country, and they will not be forced to go back. Much as we agree entirely with that one, we are advising Malawi government to desist from jumping onto offers that are coming from well-wishers whose ulterior intentions are not clear. It is clear the Amnesty International, the Human Rights Watch, and the U.S. government have listed Rwanda as a country where human rights abuse are the order of the day. So whatever the visiting Inspector General of Police is saying, it is quite contrary to what is on the ground. That said, we are surprised but not amused that this offer is coming when the dust has not yet settled on President Lazarus Chakwera's attempt to slide back the country to dictatorship, if you factor in the newly introduced draconian laws. It's not too late that government should stop. As Malawians, we think we don't need any support from Rwandan police, let alone any country that is showing trends of dictatorship. We need to preserve our hard-earned democracy. But government and the Malawi Police Service should desist from attempts that would make refugees and asylum seekers live in panic. These are human beings that have basic human rights that ought to be protected and promoted all the time.
Nadita huka ngai ngukore murabyumva kubabonye amafoto mwabonye ikintu Dani Munyuza rwose aritwara nka president agaragiwe rwose n'aba police abasirikare atera intambwe nka Kagame rwose kuri red carpet agenda asuhuza abasirikare ni ibintu rero bigaragaza rwose ko hari ari hari kintu bagiye kubaka kandi kitari kiza kumunza abanyarwanda. Professor Kambanda, urabona muri Sadeke Kagame akomeze kudeployinga kwaganira ku bishyize muri Mozambique, none urabona batatiye noneho Malawi kandi tuzi neza ko amazi imisi avuga ibibazo by'impunzi bashaka ko bazicyura. Dani Munyuza arabishimangiye ati nimugomba guha mpunzi sitati y'impunzi angahe kandi bataye nta mpamvu. Urabona ko ibyo nkwiye ngo bagiye gutoza polisi ntabwo ari agenda, ahubwo ni uguhungeta impunzi z'abanyarwanda muri kiriya gihugu ku by'umwihariko muri Sadeke community.
Ya murakoze, ariko munyemerere hari akantu nshaka kongera kuri iyo raporo y'abaganga bakoze.
Sure, yes.
Abantu bayumve nanone, mumve ko hari awo abaganga bavuga ngo arakoresha ibikangisho kuri leta kubera ubu burwayi. Murabyumva ko n'aba baganga either babuye ibyo bandika muri iyo raporo kugira ngo bamuteshe agaciro nyine umuganga okora konkuziyo ngo biyane ibikangisho kuri leta, oyo we abakiri umuganga cyangwa ababaye umutekinisiye. So abantu bagombye kwetonda iki kintu cyanditswe ni raporo yari ifite gahunda ndende, abantu bagombye kuyetondera. Yakozwe na DMI n'abagizi banabi bakayiha abaganga kuyisinya. Birababaje kuba abavoka ba Karasira bashaka kuyisama bakanagira aho kugira ngo bayamagane bayisamye ngo irabafasha. Ku kibazo cya Dani Munyuza, tubifate ikibazo uko kimeze muri Sadek. Kagame arashaka ukuntu yavana cyangwa yakora yafata Sadek. Ikintu afite ikibazo gikomeye afite ni South Africa, yewe Angola nayo yatangiye byamufanye yari azi ko ayifashe, ariko none wo ni ibintu bigize. So Kagame ashaka kuba umwami, yashaka kuba umwami muri East Africa, byarananiye kubera imyitwarire ye, byaramupfanye. South Africa, I mean East Africa, wapi byaranze. None washaka kuba umwami wa Sadeke, ariko none wo South Africa ikabe nayo itamworoheye. None wo na interests zabimwe mu bisambo Kagame akorana nabyo bishaka ko byafata South Africa, nazo tuzishyire ku ruhande, nazo zibe tugombye kuzireba. So Kagame none wakavuga ati reka ningire South Africa Sadeke, ibiri bihugu bya Southern Africa mbingiremo kugira ngo mbe eteme ry'ibi bisambo byo muri Europe na Amerika bishaka kuingiramo haria. Urabona Kagame yari yabaye umwami mu kwingira muri Kongo, ariko byaramufanye ubu ntabo akiriwe, byararangiye. Ubu sasa yumva ko ashobora kuba umwami cyangwa ashobora kuba nini muri SADC. Ibisambo bikagenda bikiba SADC abihaye kava. Mu bantu ba mbere afite bamufasha muri uwo mugambi harimo uriyo mugabo witwa Musiwa Strive. Musiwa Strive akorana cyane bya hafi n'uriyo mugabo uriya no munye Sudani uriya ofite ali active cyane yitwa uriya utange ibihembo kwa perezida wa Afrika.
Mo Ibrahim, yeah.
Aha, iyo grupe. Yes, iyo grupe. Na Musiwa ayirimo. Musiwa no mu Zimbabwe bavuga ko afite roots muri ababyeyi baturuka afite roots muri Malawi. Musiwa ariko ni izina rya Musiwa no Musiwa ni izina ryo muri Zimbabwe ryo muri Malawi ariko no mu Zimbabwe ariko nanone afite wene gihugu bwo Bwongereza no muongereza ne millionaire ariko akabenshuti magara ya Kagame n'igisambo magara cya Kagame. None uwo Kagame agakoresha uyu mugabo kwinjira muri iriya region mu buryo bw'ubukungu. Uriyo mugabo nawe kubera afite access ku bayobozi bo muri kariya karere akagenda acengeza amatwara ya Kagame ati uriyo mugabo Kagame urabibona ko abazungu bamukunda cyane azabavugira. Nayo mpamvu uyo mugabo Musiwa yatumye niwe watumye Kagame yinjira muri Zimbabwe. Uyo mugabo Musiwa ni inshuti ya perezida wa Zimbabwe cyane. Uyo mugabo afite na business muri South Africa. Musiwa arazifite muri Afrika hose, yabone Burundi buriya no mu Burundi Kagame afitemo business ariko azikora mu izina rya Musiwa. Uyo Musiwa ni wukorera yo business mu bihugu binshi. Musiwa afitemo business ariko uyo Musiwa sasa hivi ni business partner no muntu wa hafi cyane na Kagame. So nawe watumiye uriya perezida wa Zimbabwe yegera Kagame. Musiwa amubwira ati abazungu bumva Kagame afite inshuti ze azajya kuvugira n'aya mafaranga yose ushaka abazungu bazayaguha upfa kuba inshuti ya Kagame. Ninako Kagame nako yo Musiwa ari kubesha aba bantu ba Malawi cyane cyane mu bibazo bya COVID abantu economy bifite. Uyo mugabo Musiwa n'abandi banini bakorera Kagame ba lobbyist ba Kagame bari kubesha abantu ati Kagame niwe mucunguzi wanyu, niwe uzabashakira amafaranga mu bazungu. So iyo factor tugombye kuyirebera bya hafi cyane. Ariko nanone hari factor y'abazungu ibijura Kagame akorana nabyo. Ibi bijura bya Kagame nabyo bifite interest zehariwe muri Southern Africa ari ebiri ebihugu bya SADC cyane cyane mu butaka. Of course ari bya minerals, hari no butaka bwo guhinga ibikingi, aba bantu barabishaka cyane. Ariko Southern Africa yari ifite amateka yo gukomera ku bintu byabo, kumuragije wabo cyane cyane ku butaka bwabo. So Kagame ubu sasa hivi akoresha uriya Musiwa no kugenda amwegereza bari abayobozi bo muri South Africa, Southern Africa akabwira abazungu bari ababajura akorana nabo ati mwehorere mwebwe nzabengiza mu hariya mafitemo za contacts nziza. Hagataho Kagame akibonye amafaranga nako yabonye kikiraka harimo cyo muri Mozambique niko yakibonye ntagende gisobanuro. So ebyo turi kubona sasa muri Malawi definitely bifitanye isano n'ebyo bintu n'ebyo bintu byo kwinjira muri Southern Africa, kandi harimo abazungu babirimo banabitangamo amafaranga kubera ko bari kubali gushora amafaranga. Ariko ikibazo ni SK Kagame aza succeeding azabigerawo, kubera ko Sadeke biri ibihugu bifite umucyo wa demokarasi, abaturage babo ntabwo bameze nk'abanyarwanda bayoboranga ehene. Sinzi niba modo cyangwa uburyo ukuntu Kagame akora ibintu bye, sinzi niba azashobora kwinjira muri SADC muri ibiye bihugu akanagira influence kuri bari yabayobozi ku buyobozi akanatezamo emikorere ye muri kari ya karere. Biragoye cyane cyane ko amerewe neza mu rugo ewe muri mu Rwanda, ndavuga mu Rwanda, mu karere amerewe nabi, nta kuntu waba wo wacyanywa umuriyo mu karere kose ubarizwamo ngo none wo utundi turere tukwemere. Biragoye kubera barabanze nabo bari abakuru b'ibihugu, nabo nabo bari kureba amafaranga y'abazungu n'abazungu bababwira amafaranga, ariko nanone bafite n'inshuti mu karere baraganira akababwira ati uriya ni shetani muri kwekururira uzamukurura muzane mu karere mu gihugu cyawe, ntawe bizatinda azabashizemo umutwe w'abantu bakurwanya, n'utamukoreye ibyo ashaka byose azashyiraho abarebo usange igihugu bagitwitse. So ni muri iyo sense njyewe mbona icyo bintu byo muri SADC uko Kagame ashaka kuyinjira bizamuhira simbizi, ariko nanone tugombye kureba ibyo byose ashaka gutobanga kari ya karere, ashaka kuanda mininga South Africa nabiri bihugu bikomeye muri kari ya karere, muri kari ya karere, kubera ko muri temu ya simu ya Kagame ari kubwira bari abazungu hacyo ya pari ya South Africa mureba nka haribo powerhouses za hariya ntacyo bamaze, njewe nzabereka inzira nyayo, njewe ni njewe umwami wa hariya. Kungana kuwegura politike bishobora kuzagora Kagame kanamuhindukira ikibazo gikomeye cyane cyane ko afite ibibazo mu Banyarwanda, afite ibibazo mu karere. South Africa nabyo ibihugu bya powerhouses hariya ari kuanda mininga bashobora gusunika bavuga ati aka kavuna muheta, ariko katubereye ikibazo ibyako ni bite ibyo Kagame ashobora kugwa mutego wo gushaka kuba byabindi bamubwiye abanyesiyopiya ngo ni ngashaka kuba ni njangwe yeyita
njangwe yeyita intare
yaha ibyukaga yeye ashaka kuyita intare kandi ari njangwe, bishobora kuzamuviramu no kuba yavanwa hariya mu karere no mu Rwanda ataze kimukubitse. Njewe nuko mbona iki kibazo cy'ibyo bintu ari kujyamo abanyarwanda, tushobora kuba tuvuga ati okay bishobora kuteza abanyarwanda batuye ibibazo, ariko muri medium term cyangwa no mu bihe bya vuba bishobora kuba intandaro y'ikibazo gikomeye gishobora kuganisha no kuvanwaho kwa Kagame kubera iyi ntambara yinjiyemo na South Africa n'abiriye bihugu byose, kubera ultimately icyo twita balance of power ibi bihugu bikomeye mu buri region bigenda birebamo powerhouses ibihugu bibafasha kuyobora uturere bibarizwamo. Mu bihugu bakoresha muri SADC harimo South Africa ibikuramo inyungu nyinshi habaye mafaranga cyangwa za politiki. None ubamaze kubona umujinga oturuse muri East Africa nawo yahinduye evumbi avuye muri West East Africa agiye mu karere kabo kandi kubatesha agakiro sinzi niba bazamwihanganira kandi strategically tugomba kumenya ko biri ibihugu biri hafi y'u Rwanda Kagame ntaba afite imbibi na biriya bihugu ariko byo biri hafi y'u Rwanda muri iriya brigade eri muri Congo Kagame yakagombye kwitondera biriya bihugu ibintu ari gukora bishobora kuzamuviramo ikibazo gikomeye cyane cya politiki so sinzi okuwe abantu bamugire nama babireba ariko njyewe nobwo biteye isoni biteye ubwoba ku banyarwanda bari mu kariya karere ariko bishobora kuvamo avantage ikomeye ku bantu barwanya Kagame kubera ibintu ari gukora bishobora kuzavamo umuriro uzamutwikira iwe abure n'ikimukubise njyewe nuko mbibona wenda na abazi abandi batangiye ibitekerezo
kuri ingingo ya Malawi Dr. Etienne Mutabazi umuvugizi w'Abanyarwanda nawe yagize ubutumwa yitangaho reka tumutega amatwi
twamenye uruzinduko rwa General Dan Munyuza muri Malawi kuva ku itariki 25 Nyakanga aho ngo yagiye gusura police yaho urwo rugendo ruje rukurikira urwo abapolisi abayobozi bakuru ba polisi bo muri Malawi bakoreye mu Rwanda bamara wengira ngo nk'ibyumwe bibiri mu mezi make yashize ariko igitangaje ngo nuko mu byajyanye munyuza harimo no kwemerera Malawi ko ngo bagiye kujya batoza abapolisi babo ndetse abapolisi bakajya kwitoreza mu Rwanda ibyo ni ibintu byaranatangiye mu rugo ruzinduko navuze rwakozwe n'abayobozi b'abapolisi bakuru bo muri Malawi mu Rwanda mu mezi ashize ibi rero ni ibintu nk'abanyarwanda biduhangayikishije biduteza n'umutekano muke kuko mu byukuri twaherekera tuvuga yuko twebwe nk'ihuriro nyarwanda ntabwo twanze ko ibihugu byagirana umubano n'ubufatanye mu nzego zinyuranye kuko ni ku bihugu bibaho ariko ikibazo dufite gikomeye kiriya leta iriho mu Rwanda nuko gahunda zose bagira mu mibande yabo n'amahanga iba igamije kwibasira abanyarwanda bahunze iriya leta byahereye mu Bugande umuntu unyarukiye we wese ahunze kugira ngo ubuzima bwe atabutakaza akaba yiciwe mu Bugande cyangwa akagarukwa mu Rwanda agafungwa akaza kwicwa ubuso babikoraga bitwaje uwarukuriye police ya Uganda inspecteri Kare Kayihura kubera ko umugore Kayihura atunze afitanye amasano n'abariya bategeka mu Rwanda ibyo nabyo barabikoresha tugomba kubivuga mu bindi bihugu rero byo muri Afrika bagiye buri gihe begera abantu ku giti cyabo igihe leta zibananiye bakegera abantu ku giti cyabo bakabashukisha ibintu binyuranye birimo amafaranga birimo kubohereza abagore abana b'abanyarwanda bakabohereza muri ibyo bihugu kugira ngo bagende begere umutegetsi runaka ufata ibyemezo agira ibyo abemerera ariko bikaza muri ya gahunda ndende abategetsi bo mu Rwanda batigeze banahishira General Kabarebe aganira n'abacikacumu b'abatutsi yababwiye ko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo iteze akaduruvayu mu mpunzi kandi ko kubara bikose batwikiye impunzi muri Zambia mu 2016 imyaka ikurikiyeho batwikiye impunzi muri Congo Brazzaville bamaze iminsi bateza akaduvayo mu mpunzi ziri muri Malawi aba basirike bageze muri Mozambique n'abapolisi mu buryo budasobanutswe akabona ibyabo nabyo tuzabimenya vuba hangaha amafoto yatangiye kujya hanze ko bamwe mu bapolisi kazi baje akazi kabo atarako akagaragara bavuga baje gukora ahubwo ari ingenza zije kureba aha abanyarwanda bari hose ukabona ari ikintu gikomeye cyo kugira ngo impunzaho ziri zose hose bazibuze amahwemo. Ibyo rero bikaba bisaba ko impunzi nazo ubu ngubu tuzihamagarira guhaguka zikirwandaho umuntu wari we wese zibona zikeka cyane cyane ababana nazo cyane cyane abaza biyubiranye abo bantu bakabagara ntibivuga yuko bagomba kugira uwo bahohotera ariko umuntu wese uzakekwaho ko abangamiye impunzi uwo nguwo agomba gufatwa nk'umwanzi w'impunzi ibi ngibi tuzanabikoraho bihagije kugira ngo twirwaneho nk'abanyarwanda b'impunzi ntabwo ari ibintu tugomba kwakira uburenganzira ubwari bwo bwose cyangwa uwo ari we wese iyi ni intambara badushojeho tugomba kwitegura kandi tukayirwana kandi tukayitsinda mu by'ukuri byaba byiza abanyarwanda bemeye cyane cyane iriya leta yemeye igafasha abanyarwanda bakicara hamwe bakaganira ariko igihe ikomeje kwibasira bamwe kugira ngo yimagaze inyungu z'agatsiko ibyo ngibyo ntabwo tuzabyemera igihugu cyacu iriya leta yagiteje abanyamahanga tuboneho n'umwanya wo kubwira abo bantu tuzanabikora no mu ndimi zabo bumva ko umunyamahanga uwo ari we wese uhabwa muri iki gihe ubutaka bw'abanyarwanda ubwo butaka yumve ko atari ubwe azabukoresha gusa muri iki gihe iriya leta iri ku butegetsi ariko igihe bavuye mu butegetsi ubwo butaka azabwamburwa nta ngurane n'imwe ahawe kimwe n'undi wese waje bitanyuze mu nzira zemewe agafata umwanya akagombye gufatwa n'umunyarwanda ibyo abanyarwanda tuzagira umwanya uhagije kuko leta ntabwo izahora iriho ntabwo izahora ikoresha amayeri ikoresha muri iki gihe ibyo bintu byose abanyarwanda bazabyisubiza mu Misiri bigeze kwacukura ikintu bitaga umuyoboro wa Suez abafaransa bakawukoresha uko bishakiye bidafitiye abanyamisiri akamaro ariko hagiye ho leta iravuga iti uyu muyoboro uri mu gihugu cyacu ni twebwe ugomba gufasha mbere na mbere barawishubije hari n'ahandi mu bihugu hagiye haba abategetsi bameze nka perezida uriwo mu Rwanda muri iki gihe bagatanga umutungo w'abanyagihugu ariko byageze igihe abanyagihugu uwo mutungo barawisubiza abo banyamahanga baza bibisahiranda bavirama aho ngaho basubirayo amaramasa ibyo no mu Rwanda bizabaho tuzabona umwanya uhagije kugira ngo ibitubishyire mu ndimi zose dukurikirane tumenye umunyamahanga uwo ari we wese wahawe umutungo w'abanyarwanda cyane cyane imitungo itimukanwa uwo mutungo usubizwe bendeho ibyo ni ibintu biri muri gahunda zihuriro nyarwanda ni ibintu tuzashishikariza abo dukora nabo kugira ngo nabo babishyire mu bikorwa kuri ibi rero bizibirebana na Malawi kwibasira impunzi ziri muri Malawi zari zitangiye gutekana none bakabajya ngo bazitere bifashishije turage ba Malawi bari barazakiriye ibi nabyo tuzabikoraho mu by'ukuri ibihugu bisinyana nk'amasezerano yo guhana ngo abagizi ba nabi tuzi neza ko nta baturage bo muri Malawi baba mu Rwanda ngo habe habaho amasezerano ayo masezerano abafitiye akamaro na gatsiko kayobora u Rwanda kandi si n'ibintu biba mu mucyo ni ibintu biba hagati y'abakuru b'ihugu ubwo ni abantu babiri baba bashyize abaturage bashinzwe kuyobora mu kaga cyangwa bakifashisha abategetsi cyane cyane abategetsi bo mu iperereza aba ministeri muri za ministeri zimwe na zimwe baharuswa bene abo bategetsi akaba aribo batuma Afurika itazigera itera imbere kubera ubu bukoloni bushyashya bwazanywe n'aba bategetsi barimo na Perezida Kagame ibyo ni ibintu rero ihuriro nyarwanda rizakoraho cyane rizakoraho ubushakashatsi bikali bitangaho n'imirongo migari y'ukuntu tugomba kwitwara muri ibi bibazo. Nta gihe gishize kuva mu myaka ya vuba mbere y'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu u Rwanda rwari rufite ambasade imwe yonyine mu majyepfo Afurika, yabaga i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Ariko nyuma bafunguye ambasade muri Zambia, bayifungura muri Zimbabwe, ubu bararana mu gitanda n'abo muri Malawi, bayifungura muri Mozambique, muri Angola. Umuntu akibaza ati izi ambasade kuko zimaze iki? Umuntu arebye umusaruro wazo, umuntu asomye neza amasezerano ari hagati y'u Rwanda na kimwe muri ibyo bihugu, ayo masezerano avuga iki? None se mu kuyashyira mu bikorwa ho hakorwa iki? Aho niho ikibazo gishingiye. Nko muri Afurika y'Epfo hari amasezerano agera kuri 19 mu nzego zinyuranye Leta y'u Rwanda yagiranye na Afurika y'Epfo. Ariko se amasezerano arakurikizwa? Cyangwa igikurikizwa ni uko umutegetsi ahamagara undi akamubwira ati kanaka ni mu mwimpe impapuro, kanaka ni mu mufate, kanaka ni mu muduhe ibintu bimeze nka gutyo. Ndetse na Perezida Kagame yigeze kubwira Perezida Ramaphosa ati wabwiye uwo mugore icyo gihe yavugaga Ministre Lindiwe Sisulu ngo icyo kibazo akakirangiza, kuko ubwo ngo hari abantu yashaka ko bafata ngo bamuha, ariko bakibagiza ko mu bindi bihugu atari uko ibyemezo bifatwa, kuko bene ubwo buryo ni urugomo, ntabwo ibindi bihugu bikoresha urugomo. Urugomo rero nirwo barimo kuzana bitwaje gutanga ruswa mu bihugu bimwe na bimwe nka Malawi, nka Mozambique. Muri Mozambique turagira ngo tunavuge ko ziriya ngabo zahageze n'abapolisi, abaturage ba Mozambique ubwabyo amashyaka ari mu butegetsi atabyumvikanaho, ndetse n'itashyaka ari ku butegetsi ntibyumvikanaho ko n'icyemezo cyafashwe hagati ya Perezida wa Mozambique na Perezida w'u Rwanda nta wundi muntu ubizi. Turibaza rero niba abaturage bo muri aka gace bazagumya kwihanganira ibi bintu. Nk'abanyarwanda rero twebwe amaso turayakanuye kugira ngo ibyo bintu tubikoreho bihagije, turebe uburyo bwose bushoboka nubwo tutari twagatekerejeho bwo kwirengera. Ndarangiza mvuga yuko abategetsi b'u Rwanda ntabwo bahisha icyo bafite ku mutima muri ubu buryo bushya ariko bubi bw'ububanyi n'amahanga. Navuze ibyo Jenerali Kabarebe yabwiye abacikacumu b'Abatutsi ati muhaguruke mugende mwibasire bagenzi banyu bari hanze, kubera ko bariga bagatsinda, kubera ko bagira amahirwe mu buhinzi, mu bucuruzi, mugende mubibasire, nimutabibasira bazaza babavanaho mwari muri. Sinako bimeze, abanyarwanda barifuza kubana ari abari hanze ari n'abari muri gihugu. Jean Pierre Dusingize Mungu uburumwe muri Sena yaravuze ati dukore nk'Abayahudi, tugende abo hanze duhunge, tubahunge tabo duhunge tatubahungeje cyangwa n'ibindi bishoboka, avuga kubica nubwo atakoresheje amagambo ariko nicyo yashatse kuvuga. Ngiyo gahunda baba bafite. Jenerali Mubaraka ati intambara tuzajya twirwane hanze, ntituzemera yuko yegera imipaka yacu. Iyo niyo gahunda bafite. N'abandi umukuru wabo ari Kagame ariyo gahunda aba yarabahaye. Turahamagara rero abanyarwanda kugira ngo icyo kintu bakanguke bakibone, kandi buri wese yitegure gutanga uwe muganda mu kurwana iyi ntambara nshya badushojeho. Turagira ngo dushimire abatwumvaga, ariko cyane cyane dusabe buri wese gusobanukirwa n'iki kibazo uko kimeze, kureba abantu baza bita impunzi kandi atari zo, kureba abava mu Rwanda baje guhungeta bagenzi babo, ariko kwirinda nanone kugira uwo warengana kandi ari impunzi kimwe n'izindi. Ibyo rero abashinzwe impunzi mu bihugu byayo byose cyane cyane muri Afurika y'Amajyepfo turahamagara kugira ngo babishyire mu byihutirwa, kandi umunsi kundi bajye bamenya icyakozwe barebe niba hari n'umusaruro birimo gutanga turabashimiye
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi ku bitekerezo byiza byawe kandi nzi neza ko kino kibazo gikomeje kubahangayikisha tuzanabigaruka mu ibiganiro byacu bitaha Dr. Kambanda nagira ngo ubwo dusore nzi noneho kuri iyi nkuru ikomeje kugaruka nyine kuri Pegasus uko Kagame yakomeje kuneka abayobozi mu karere ubu ugezweho rero uyu munsi ni ambasaderi Ayebare Adonia ambasaderi wa Uganda mu muryango w'abibumbye kuko byatangajwe n'ikinyamakuru Daily Monitor bigashimangirwa rero n'itsinda ry'ubushakashatsi bwa IT mu muryango w'abibumbye ku gicaro nyine cyayo New York barashimangira yuko babwiye ambasada Ayebare Adonia ko telefone yinjiriwe umwaka ushize umwaka wa 2019 ibi ntabwo byantunguye kuko twavuze abandi bayobozi bakomeye b'igihugu cya Uganda barimo Muhoozi barimo Sam Kutesa barimo former premier minister n'abandi twari twarebye Burundi minisitiri w'intebe twari twarebye muri Congo Lambert Mende twari n'abantu benshi twari twagiye tureba Cyril Ramaphosa wabatunguwe no kumva Ayebare nawe envoyé spécial wa Museveni wari umaze igihe ajya kureba Kagame nawe baratepinze telefone bakanayinjiramo bakayihakinga
njyewe ntawo byantunguye kubera ko Kagame kwanza nta munyuza buriya Kagame nta muntu ushobora kumukorera ikintu agikunde kabone nubwo ambasada Adonia ntakwatagize ngo Kagame atagiye ibibazo bikomeye kurushaho kubera yari njyewe uko mbibona uriyo mugabo yafashije Kagame cyane mu kugira ngo byari mu nyungu za Kagame kurusha mu nyungu z'undi muntu kugira ngo ibintu bigende gahoro cyangwa becoming down ariko nanone Kagame nta muntu yezera yagombaga kumuneka so kuba yanese Ayebare ntabo ngewe byantunguye ariko noneho consequences zabyo cyangwa mbere yo kuvugana na consequences zabyo tuvuge Kagame inyungu afite muri biriye bintu nizihe urebye n'amafaranga abitangaho kubera ko biyane ibintu bihenze cyane abantu umuntu uyoboye igihugu cy'abantu bapfinzara ukagenda gushyira amafaranga y'ubusa mu bintu nka biriya kweri Kagame atekereza iki abanyarwanda bo barihe njyewe ibi bintu ngira ngo ndasezene abantu nabikubiye hano akazi nakoraga kiriya gihe abo babikoraga bari narindi muri kategori clearance ya security ni ukuvuga ngo nari mfite clearance yo kureba amadokima yose arebwa n'abayobozi bakuru b'igihugu cy'Amerika kubera niko kazi nakoraga icyo kiriya gihe komiti nakoreragamo yari komiti yatangaga inama ku by'amategeko muri administration ya Trump bageze kumbwira telefoni zanyu telefoni yanjye ama computer ibintu byose mu rugo byari protege yewe nta kuntu washobaga kubimenyamo ariko bageze kumbwira ngo hari abantu bagerageje kwinjira muri telefoni yanjye barabimbwiye habu yaje ariko reka tube sure murebe neza ko batatu aho ya ntawe bashobora kwinjiramo ariko ibyo biragaragara bakanasobanuriye ukuntu babibona n'ukuntu bibira kubera ko bambwiye ko ibintu bya GPS ngo bigenda nka kimwe na za miza yo n'ibiki byose bigenda kuri GPS barabibona kandi wa Amerika niyo controlling ikirere ku buryo n'ibihugu nka Uburusiya bakodesha mu kirere buriya Abarusiya batukodeshaho mu kirere ku buryo uyo mugabo yarambwiye ati dushobora tufite ubushobozi technically bwo gufunga amabanka ku isi hose tufite ubushobozi kubera tukontrolinga space tufite ubushobozi bwo gufunga aya matara ya yemodoka kwisi hose tukayafunga. So nuvuga ngo tufite twewe tukontrolinga America kontrolinga ikirere uburyo budasanzwe. Nta kindi gihugu gifite kontrol ku kirere nka America. So obo butatsi obo ebi bintu bya nini bigenda nga mizayo. So barabibona muri space control system yacho na security. Barabe mbuye at now your telephone yawe bagirageze hari abantu bagirageze kuyingiramo ariko you are safe. Nasaga no kwiba bagira ati oya we know that you are safe. Tulazibona. So abantu bose bari bazi aho bituruka. Bavuga ati bituruka mu Rwanda buriya ekiriye kintu eki akakafuna mweto wa mugani bali abantu bavuze sinzi naba babikurikiye mataye mu binyamakuru ngo baravuze bali abayizayiri ati twewe ntabwo tubazwa uko icyo kintu gikoresho koko nuko bimeze bali abantu barakukodesha urakodesha system yawe none ukajya mu gihugu cyawe ukajyubakira infrastructure yawe none wo ukaba ushiramu nabo ushaka kuneka bo ntabari babikora barakukodesha ukubaka structure yawe infrastructure yawe mu gihugu cyawe buriya kimeze nka muri business model wafatanga franchise kwako ni franchise ikora tuvuge ushaka kubaka Serena
yeah
mu Rwanda nyira uriya baona ba Serena barakubwira ngo wubake enzu bakakwereka enzu uwubaka okunwe gombye kumera kugira ngo curize mu zina ryabo bakana kubwira ati nabakozi bose ni twewe tuba traininga ariko twishyura amafaranga amashuka yose okoresha muri hoteli ama matora n'ebiki byose ni twewe tubikugurisha ntabofa kuzana ibyawe amarido ibiki byose ni twewe tubikugurisha ntabwo ugure byawe none wo ukatwishura percentage y'amafaranga wunguka buri mwaka nuko franchise ikora nakiriye kintu uko gikora bo barakubwiye umukiriya arajyayo kandi ndagishaka okay jenda mu gihugu cya wubake binibi turaguha abakozi bazabyubaka turaguha abakozi bazabikora turakwigishiriza abakozi bawe bazabikoramo ahasigaye wowe ugashyiraho ibintu wishakiye nuko gikora nyine so u Rwanda rwakodesheje kiriye kintu abayizayeli ntabo babire barebwa nibyo nuko bakikoresha nuko nyine baze gushyiramo n'aba bantu ariko bifite ingaruka zikomeye cyane muri diplomasi kubera ko nta buriya espionage cyangwa ibintu byo kwibaza information z'ibihugu ni icyaha gikomeye cyane ku buri gihugu gikore wewe iki cyaha nta gihugu kirebera yo ugikozeho icyo cyaha no kuvuga ngo neye bihugu yagiye ashotora togire ngo biraceketse buriya nka South Africa nta kuntu bakwemera ngo perezida wabo yumvwe n'igihugu ngo Rwanda ubukoze icyaha ku gihugu cyose ntabari perezida gusa ntabwo Kagame yakoze icyaha kuri ambasada ayebari gusa yakikoze kuri Uganda ntabwo Kagame yakoze icyaha kuri Rwakana Rugunda gusa yakikoze kuri Uganda ntabwo Kagame yakoze icyaha kuri bari abayobozi bo mu Burundi gusa yakikoze ku bayobozi bose ku gihugu cyose so ikibazo ni SK ibyo bihugu bishobora kurebera nta gihugu ne kimwe nzi mu mateka kirebera iyo ekindi kikoze ibintu meze kuriya reka tutegereze turebe the axio cyangwa axio z'ibihugu Kagame yashotoye turebe uko bizagenda sinzi niba hari ikindi twavuga uko ariko no kongera mbibona
no urakoze cyane ubutanza gushaka ko dufite nyine n'ibya economy sinzi urabonye muri tarifu uyu munsi bagaragaza nyine ukuntu abana bo mu gatsiko barimo kunyereza amafaranga y'amamiliyoni hari inkuru yasohotse ivuga kuri skandali ya iyo Kagame yategetse kubaka golfe ikibuga cya golfe kugeza amagingo ya amafaranga ava kuri miliyoni enye agera kuri 16 n'icyo kibuga nticyirubakwa bakibaza bati aba bana b'abayobozi batoya nibo barimo kunyereza miliyari z'amafaranga ya pensheni z'abanyarwanda pensheni fund z'abanyarwanda ariko ntabwo ari bicyanye urumva ko ni ibintu bya skandali ingingo ni ndende cyane twazashakira undi mwanya
yes yarabona n'ibyo bigo byose yabihaye aba bazungu bibana bamufasha mu kwiba yabihaye abana nyine ba you know byose nebirebire ne tuzabiganira ikindi gihe
ndagushimiye rero Professor Kambanda mugira ijoro ryiza kandi mbashimiye ko mwitabye kino kiganiro ubutumwa sorezaho mbere ko dutandukana
no busanzwe abanyarwanda babe careful berinde gukora ibyaha Kagame ashobora kuzahira imigihe icyo cyose ariko abantu bagombye kwitonda kandi n'ibintu byose Kagame akora ku isi ntabwo tugombye kuvuga ngo birarangiye Kagame igikorwa cya nyuma kizavanaho Kagame kizakorwa n'abanyarwanda igihe cyose abanyarwanda tutarahaguruka nta gihugu cyashya kizadufasha uriyo mugabo abanyarwanda tugombye guhaguruka tukikiza uriyo mugabo waduhinduye abacyakara mu gihugu umugabo wayinduye igihugu nk'umutungo we wajyango n'umurage wa papa we yamuhaye agakora ibyo yishakiye abantu barebera so abanyarwanda tugombye kumenya ko tugombye gukora icyo tugombye gukora kandi abanyarwanda bakirinda gukora ibyaha bya bindi bituma tuwanya Kagame kugira ngo ejo bundi Kagame avuyeho tutazabe turi kuwanya bo cyangwa abandi bazaba hari batarwanya bo none turi kuwanya Kagame kubera ibi aya mahana akora abari kuwanya Kagame cyangwa abashaka kumusimbura cyane cyane abayameze gufata intwaro bagombye kwirinda amaraso bagombye kwirinda gufata abakobwa n'abadamu ku ngufu bagombye kwirinda ibyaha by'intambara kugira ngo bubake demokarasi abantu bose kubera ko bigaragara ko abantu bagomba bazafata intwaro kugira ngo bavaneho Kagame abantu bafata intwaro bagombe kumenya ko ntaboshobora kubaka kimwe mu mpamvu abantu banyuze mu ntambara badashobora kubaka demokarasi nuko baba bakoze ibyaha mu gihe barwanya uwo barwanya noneho bakaza bavuga ati n'ubundi kama mbaya reka dukomerezaho so abantu barwanya Kagame tumenye ko cyangwa bamenye ko bagiye kuwanya Kagame kubera impamvu kandi badashobora gukora ibyo bari kuwanyiza Kagame bakaba aribyo bakora muri prosesi yo kuwanya Kagame ibi baba bebeshye ariko reka turebe uko bizagenda byayo byose abanyarwanda tuzageraho tubaka igihugu kireba gifite inyungu abanyarwanda bose nicyo nifuriza abanyarwanda murakoze
urakoze cyane Professor Charles Kambanda ku mwanya mwaduhaye mugira umugoroba mwiza nawe ubutaha n'ibiganiro bya Radio Itahuka
murakoze
tumushimire Dr. Charles Kambanda ku kiganiro cyiza aduhaye ndagira ngo no dusoreze kuri audio yateguwe na Xere Kanye Javo ni ku rubanza nyine rwa Aimable Karasira uko nyine rwagenze umunota ku munota niwo diza gutinda ariko ikubiyemo ibintu byinshi cyane by'ingenzi na rero ngiye nsoreje kuri mugoroba mbifurije ijoro ryiza ku bagiye kuryama mbara ni kigano cya Radio Itahuka kizaba ejo aho mfite umutumirwa ni Dr. David Himbara uko mwabyifuje tuzibanda kuri ekonomi cyane niyo mpamvu nabasabye kohereza ibibazo byanyu cyangwa kubararika hakiri kare kugira ngo muzaze mu kiganiro live ejo ku bafite ibibazo bya ekonomi ko nabonye ari benshi ubwo rero ndabararitse mu kiganiro cyacu cy'ejo nimugoroba umutumirwa muramuzi ni Dr. Himbara tuzaganira ku bintu bya ekonomi cyane ndetse n'andi makuru yose mwifuza murara njyana ku bagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka yasaje ndayizeye turabakunda murano bagaciro
bakunze ba Radio Itahuka turabashoboje kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose hirya no hino ku isi nkuko twabasezeranije rero twagira ngo tubagezeho uko urukiko rw'inyamirambo ahaburanishwaga urubanza rwa Aimable Karasira umwanzuro rwafashe uyu munsi ku ifungurwa ry'agateganyo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruri Nyamirambo ruhaburanishiriza imanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rufasha icyemezo mu ruhame mu rubanza RDP 00524/2021/TB Nyarugenge none kwa 27 z'ukwa karindwi umwaka wa 2021 mu buryo bukurikira. Haburana ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Nyarugenge buhagarariwe na Umumararungu Marie Rose, Nsengiyumva Janvier na Kamikazi Bizimana Krista. Ukekwa icyaha Karasira uzaramba Aimable mwene Karasira Claver na Mukaruzamba Gorette wavutse ku ya kabiri z'ukwa mbere umwaka wa 1977 afite telefoni 07/8/60/5 akagira 07/30/60/5 07/2/46/00/5/8 atuye mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge akagari ka Biryogo umudugudu w'umurimo ubu akaba barizwa kuri station ya polisi Kicukiro yunganiwe na Maître Kaitana Evode na Maître Gatera Gashabana. Ibyaha akekwaho guhakana jenoside, icyaha giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 5 y'itegeko nimero 59 akarongo 2018 cyo kwa 22 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2018 byerekeranye n'icyaha cy'ingenga bitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Guha ishingiro jenoside, icyaha giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 7 y'itegeko nimero 59 akarongo 2018 ryo kwa 22 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2018 byerekeranye n'icyaha cy'ingenga bitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Icyaha cyo gukurura amacakubiri, icyaha giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'164 y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2018 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Kudasobanura inkomoko y'umutungo, icyaha giteganywa kandi kiganishwa ingingo ya 9 y'itegeko nimero 54 akarongo 2018 ryo kuwa 13 umwaka z'ukwa 8 umwaka wa 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Imiterere y'urubanza, urukiko rukaba rwibutsa ko mbere y'uko urubanza ruburanishwa ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo habanje gusuzumwa inzitizi yari yatanzwe ku ruhande rw'uregwa n'abamwunganira, aho bavugaga ko adakwiye gukurikiranwa ku bw'uburwayi afite. Nyuma rero yo gusuzuma ibyavugwaga ku mpande zombi, haba ku ruhande ruregwa haba no ku ruhande rw'ubushinjacyaha, ndetse na nyuma yo gusuzuma ibikubiye muri raporo ya muganga, urukiko rukaba rwarafashe icyemezo cyo kuburanisha urubanza kuko rwasanze muri raporo ya muganga ntahagaragazwa ko Karasira uzaramba Aimable adafite ubushobozi ku buryo atakurikiranwa. Ubushinjacyaha buvuga ko busabira ifungwa ry'agateganyo Karasira uzaramba Aimable ku bw'ibyaha akekwaho nk'uko byavuzwe. Ibi byaha byose ngo bikaba bishingiye ku biganiro yagiye anyuza kuri YouTube channel. Karasira uzaramba Aimable akaba kandi yakurikiranyweho kudasobanura inkomoko y'amafaranga miliyoni 3,142,000 10,981,000 y'amadolari, amayero 520,000 na miliyoni 11 n'amafaranga 4,574,000 y'amafaranga y'u Rwanda basanzwe mu rugo, harimo amanyarwanda, amayero n'andi yo kuri mobile money, ndetse n'andi ngo yagiye yoherezwa kuri konti ya Ecobank ya YouTube channel ye, kandi ngo kugeza ubu uregwa ntabwo ashobora gusobanura inkomoko y'ayo mafaranga, kandi ngo ukurikije ibyo avuga usanga bihabanye n'ibyo amategeko ateganya. Karasira mu kiganiro ngo agaragaza ko ihanurwa ry'indege yarimo Perezida Habyarimana yabaye imbarutso ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 itateguwe, kugaragaza ko Kanjogera yahagurukiraga ku mpinja kandi ko ayo mateka ye uyu munsi adashobora kwigishwa kuko harimo bene wabo andi badashaka ko harimo bene wabo andi badashaka ko ubugome bwa Kanjogera buvugwa kugaragaza ko abatutsi bahunze mu 1959 batahunze ubwicanyi bwabakorerwaga ahubwo bahunze kubera ko banze kwambarira ubucocero aho bambariye inkindi kuvuga ko muri gacaca abantu bahimbiwe ibyaha kandi agaragaza ko abantu babiri barwanaga umwe ari hejuru y'undi FPR mu dukubo FPR ni interahamwe undi akamubyukana FPR umubyukanye abari we ujya gucira undi urubanza nanone ngo Karasira uzarambe Mabre yakomeje mu biganiro bye agaragaza ko leta yakoze genocide yayikoze yirwanaho kuko abana b'inkotanyi boherezaga amabombe mu baturanyi babo noneho mu gihe cya genocide bakabigenderaho bagakaza umurego bica abatutsi babashinja yuko babatera ayo mabombe ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko kuva muri 2017 kugera 2021 uregwa Karasira uzarambaye Mabre hari imitungo afite adashobora gusobanura inkomoko yayo hari amafaranga angana na miliyoni 38 n'ibihumbi 175 n'amafaranga 39 y'amanyarwanda yakiriye kuri telefone ye akoresha nimero 0788605078 kuva mu mwaka w'2019 kugeza mu mwaka w'2021 muri ayo mafaranga hakaba hari miliyoni 11 n'ibihumbi 4,475 y'amanyarwanda yasanganywe kuri mobile money ya telefoni ye atashoboye gusobanura inkomoko yayo mu buryo bwemewe n'amategeko kuva mu mwaka w'2019 kugeza muri 2021 hari amayero 17,670 ari kuri konti nimero 67775464 iri ku mazina ya Karasira uzarambaye Mabre atashoboye gusobanura uburyo yayabonye nk'uko itegeko ribiteganya ubushinjacyaha buvuga kandi ko ubugenzacyaha bwagiye gusaka mu rugo rwa Karasira uzarambaye Mabre ruherereye mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge akagari ka Biryogo umudugudu w'umurimo bamusangana amadolari 10,981 bamusangana n'amayero 522 ndetse n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 342,000 nayo atashoboye gusobanura inkomoko yayo yemewe n'amategeko ubushinjacyaha bwakomeje bugaragaza impamvu zikomeye zituma Karasira uzaramba Aimable akekwaho ibi byaha bugaragaza kandi n'impamvu akwiye gukurikiranwa afunze Karasira uzaramba Aimable yahakanye ibyaha akekwaho avuga ko ibiganiro yatanze atari ameze neza kubera uburwayi afite ko atibuka ibyo yaba yaravuze naho ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo akaba yaravuze ko amafaranga yasanganywe ari ayo yagiye yohererezwa n'inshuti ze andi agakomoka ku mutungo yasigiwe n'ababyeyi be andi akaba ayo yahabwaga na YouTube kubera ibihangano n'ibiganiro yanyuzagaho avuga kandi ko hari n'andi mafaranga yahawe ubwo yari yaragiye kwiga hanze urukiko rurasuzuma niba hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira uzaramba Aimable akekwaho ibyaha byavuzwe harasuzumwa kandi niba hari impamvu zatuma afungwa mbere y'urubanza isesengura ry'ibibazo bigize urubanza kubyerekeranye no kumenya niba hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira uzaramba Aimable akekwaho ibyaha byavuzwe ubushinjacyaha buvuga ko impamvu zikomeye zituma Karasira uzaramba Aimable akekwaho ibyaha byavuzwe ko ari izi zikurikira ku cyaha cyo guhakana genocide ubushinjacyaha buvuga ko impamvu zikomeye zituma Karasira uzaramba Aimable akekwaho icyaha cyo guhakana genocide ko harimo kuba mu kiganiro gifite umutwe witwa ubumwe n'ubwiyunge Karasira uzaramba Aimable yakoranye na Agnes Nkusi Uwimana kuri YouTube channel tariki ya 23/5 umwaka w'2021 ku gitangazamakuru gikorera kuri internet cyitwa Umurabyo Online TV uhereye ku munota wa 14:17 kugeza ku wa 16:15 Karasira yavuze amagambo ahakana genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 aho yagoretse ukuri kuri genocide avuga ko ihanurwa ry'indege harimo Perezida Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya genocide. Mu kiganiro cyanyuze kuri YouTube channel ku Murabyo Online TV yakoranye na Agnes Nkusi w'Imana tariki ya 23 z'ukwa gatanu mwaka w'2021 uhereye ku munota wa 29 n'amasegonda 35 Karasira Uzaramba Aimable yakoresheje imvugo ihakana genocide avuga ko genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 itateguwe. Arongera abishimangira bisubiramo ubwa kabiri tariki ya 26 z'ukwa gatanu mwaka w'2021 kuri YouTube channel mu kinyamakuru kuri Mbona Online TV ku cyaha cyo guhishingira genocide. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko ku cyaha cyo guhishingira genocide ko Karasira mu kiganiro gifite umutwe witwa ubumwe n'ubwiyunge cyatambutse kuri YouTube channel Umurabyo Online TV tariki ya 23 z'ukwa gatanu mwaka w'2021 uhereye ku munota wa 18 n'amasegonda 19 kugeza ku munota wa 19 Karasira Uzarambe Aimable mu mvugo ye muri icyo kiganiro yakoresheje imvugo iha ishingiro genocide aho yemeje ko genocide yabaye yari ifite ishingiro aho yagiraga ati leta ya Habyarimana yakoze genocide yayikoze yirwanaho kuko abana b'inkotanyi boherezaga amabombe mu baturanyi babo basize mbere yo kujya ku rugamba. Mu kiganiro gifite umutwe witwa Karasira agira inama opozisiyo uburyo yatsinda, Karasira yakoranye na Agnes Nkusi w'Imana kigatambuka kuri YouTube channel ku kuri Mbona Online TV tariki ya 25 mwaka w'2021 kuva ku munota wa 21 n'amasegonda 37 kugeza ku munota wa 22 Karasira Uzarambe Aimable yumvikana apfobya genocide yoroshya uburyo genocide yakozwemo agira ati Kabuga Felicien azira ko atatanze amafaranga muri FPR nk'abandi bacuruzi naho kuvuga ko azira ko yatanze imihoro yakoreshejwe muri genocide sibyo ngo akongeraho ko nta rugo rutagira umuhoro no kuba abafaransa baremeye ko batanze amahugurwa training ngo ari ukubera inyungu bashaka hano mu karere. Ku cyaha cyo gukurura amacakubiri ubushinjacyaha kandi buvuga ko Karasira Uzarambe Aimable yagiye avuga amagambo akurura amacakubiri aho ngo yumvikanye mu kiganiro gifite umutwe witwa ubumwe n'ubwiyunge cyatambutse ku Murabyo Online TV tariki ya 23 z'ukwa gatanu mwaka w'2021 Karasira Uzarambe Aimable yakoranye na Agnes Nkusi w'Imana uhereye ku munota wa 16 n'amasegonda 37 kugeza ku munota wa 17 n'amasegonda 45 yavuze amagambo akurura amacakubiri mu Banyarwanda aho yavuze ati Kanjogera yahagukiraga ku mpinja uyu munsi ayo mateka ntiyakwigishwa kuko harimo bene wabo ngo akomeza muri icyo kiganiro akoresha imvugo ikurura amacakubiri kandi itanya abantu agira ati Abatutsi bahunze mu mwaka w'1959 bahunze kubera ko banze kwambarira ubucocero aho bambariye inkindi. Nanone ngo mu kiganiro gifite umutwe witwa u Rwanda ruracyaboshye badutetsemo umureti tubabera ibitambo cyashyizwe kuri Pax Online TV tariki ya 15 z'ukwa gatanu mwaka w'2021 uhereye ku munota 45 n'amasegonda 30 kugeza ku wa 45 n'amasegonda 55 Karasira Uzarambe Aimable ngo yumvikana akoresha amagambo akurura amacakubiri mu Banyarwanda aho yavuze kuri gacaca akoresha imvugo igira iti ariko uza abantu baburaniye muri gacaca bashyizweho reka tubyihorere ni ibintu twibikiye hari hakwiye abanyamahanga ariko abantu babiri barwanaga umwe ari hejuru y'undi undi aramubyukanye umubyukanye bari we ujya kumucira urubanza ibyo bintu ntabwo kenshi byumvikana. Nanone ngo mu kiganiro gifite umutwe ugira uti u Rwanda ruracyaboshye badutetsemo umureti tubabera ibitambo cyashyizwe kuri Pax Online TV tariki ya 15 z'ukwa gatanu mwaka w'2021 uhereye ku munota wa 23 n'amasegonda 54 kugeza ku munota wa 24 n'amasegonda 10 Karasira Uzarambe Aimable yakoresheje imvugo ikurura ivangura n'amacakubiri aho vuga ko abari ingabo za RPA zateye u Rwanda batari abanyarwanda ahubwo bari abagande. Ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo ubushinjacyaha kandi buvuga ko Karasira Uzarambe Aimable kuva mu mwaka w'2017 kugeza muri 2021 Karasiro Zarambe Mabre hari imitungo afite adashobora gusobanura inkomoko yayo ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko bukavuga ko hari amafaranga angana na miliyoni 38,175 n'amafaranga 39 y'amanyarwanda yakiriye kuri telefone yakoresha akoresha 0788605 kuva mu mwaka w'2019 kugeza muri 2021. Muri ayo mafaranga hakaba harimo miliyoni 11,478,000 y'amanyarwanda yari kuri mobile money ya telefone ye atashoboye gusobanura inkomoko yayo mu buryo bwemewe n'amategeko. Kuva mu mwaka w'2019 kugeza muri 2021 hari amayero 17,670,000 yasanzwe kuri konti nimero 37,75,01,462 iri ku mazina ya Karasiro Zarambe Mabure atashoboye gusobanura uburyo yayabonye bukurikije amategeko. Nanone ngo tariki ya mbere z'ukwa gatandatu mwaka w'2021 ngo habaye isaka mu rugo rwa Karasiro Zarambe Mabure ruherereye mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge akagari ka Biryogo umudugudu w'umurimo. Mu rugo rwe bamusanganye amadolari 10,981 bamusangana n'amayero 522 mumbabarire bamusangana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 3,142,000 nayo atashoboye gusobanura inkomoko yayo. Karasiro Zarambe Mabre yahakanye ibyaha akekwaho avuga ku cyaha cyo guhakana jenoside, guhishingira jenoside ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri ko ngo amagambo avugwa yavuze atayamenya ngo kuko yayavuze nta miti yaheruka gufata kubera uburwayi afite ngo rero akaba yarayavuze atameze neza ngo akaba yarongeye gufata imiti ku itariki ya 2/6 mwaka w'2021 ngo ubwo ribu yamujyanaga kwa muganga ngo kuko yari yarabuze ikarita. Akomeza avuga ko raporo y'umuganga yakozwe nyuma y'uko ayo magambo avugwa. Naho ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo akaba yavuze ko inkomoko y'amafaranga yasanzwe mu rugo iwe ko amadolari yabonye ko yakoreshaga social media ubwo murambabarira ndi kubisoma uko byanditse ko amadolari yabonye ko yakoreshaga social media ko yari afite abantu barenga 632 bamukurikira akaba kandi ngo yari afite abantu asabira ubufasha butagira kivugira ngo akaba kandi yari afite n'indirimbo yaririmbaga kandi zakunzwe cyane. Ayo mafaranga ngo akaba yarayafashe kuri Western Union ngo nta handi yayakuye ngo kuko biba bigaragara. Akomeza avuga ko hari andi mafaranga yashyizwe kuri konti ye ubwo yaravuye kwiga mu gihugu cya Sweden ngo akaba atarigeze ayavunjisha. Andi mafaranga y'amanyarwanda yavuze ko yayakuye kuri MoneyGram igice kimwe ko yahawe n'abakunzi be, andi akaba yaravuye ku bukode bw'inzu yasigiwe n'ababyeyi be. Hari kandi ngo amafaranga yagiye ahabwa n'inshuti ze zitandukanye nyinshi ngo kubera n'ibikorwa bitandukanye byo gufasha abantu yagiye akora ngo bakaba baramufashaga, naho amafaranga yandi yasanzwe kuri konti ye nayo YouTube yamwishyuye kubera ibiganiro n'indirimbo yahimbye byanyuragaho. Akomeza avuga ko ayo mafaranga ari ubwo buryo yagiye ayabonamo ngo akaba yariyongereye muri 2019 na 2020 abantu babonaga ibye ngo bakamugirira impuhwe bakamuha amafaranga ngo hari nayo yagiye ahabwa avuye kuri GoFundMe ngo agenda aba menshi. Hari kandi ngo ikiganiro cy'ubuzima bwe nacyo cyatumye abantu bafite umutima w'impuhwe bamufasha. Karasiro yabajijwe niba amagambo yagiye avuga mu biganiro yatanze niba nta kibazo abibonamo cyangwa ingaruka byagize cyangwa bishobora kugira, maze avuga ko kugeza aho yafatiwe ko nta bantu bahanganye kubera ibyo biganiro yatanze. Ikindi ngo ni uko umuntu muzima atekereza akavuga bikeya ariko ngo we akaba ataratekerezaga neza cyane ko ngo ibyo yavuze yabivuze mbere y'uko raporo ya muganga yakozwe ikorwa. Metre Gashabana wamwunganiraga yavuze ko ku ya mirongo itatu na rimwe z'ukwa gatanu umwaka w'ibiri na makumyabiri na rimwe Karasire Mabre yakorewe inyandiko imufata hashingiye kuri biriya byaha ubushinjacyaha bwagaragaje avuga ko ku birebana n'umutungo adasobanura inkomoko yawo ko yatanze ibisobanuro bihagije bigaragaza ukuntu iyo mitungo yagiye ayibona naho ku bijyanye n'ibindi byaha ubushinjacyaha bwagaragaje uburyo ibyo byaha byagiye bikorwa hashingiye ku biganiro yagiranye n'itangazamakuru kandi bishobora kuba byarabangamiye itegeko ariko ngo Karasira akaba yarayavuze atameze neza bityo ngo akaba asanga nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho ibyo byaha ngo kuko Karasira akimara gufatwa yagaragaje ko ari umurwayi ndetse ngo umushinjacyaha ashingiye ku mvugo za Karasira yasabye expert gusuzuma Karasira ndetse akagaragaza niba afite uburwayi bwo mu mutwe ndetse bakagaragaza n'ingaruka zaterwa n'ubwo burwayi avuga ko ubushinjacyaha nabwo bwabonye ko ari ikibazo ko Karasira agomba gusuzumwa ngo hakaba hibazwa niba impungenge zagaragajwe ku burwayi bwa Karasira ubushinjacyaha bukabibona byaba ari byo cyangwa atari byo. Maitre Gashabana akomeza avuga ko nyuma yo gusuzuma Karasira yasanze hari amadosiye ari muri archive y'ibitaro ya Karasira bivuze ko indwara ya Karasira yatangiye kuva muri 2003 ikaba ikurikiranwa kugeza ubu ngo bikaba bigaragara ko Karasira arwaye ngo nubwo expert hari ibyo atasobanuye neza ngo ariyo mpamvu bifuzaga ko yasobanurwa mu mvugo yumvikana kandi mu buryo burambuye ngo bakaba basanga uburwayi bwa Karasira budashidikanywaho akomeza avuga ko urukiko rwazita kuri raporo yakozwe na muganga ngo kuko yagaragaje neza uburwayi bwa Karasira ariko ngo ubushinjacyaha bukaba bwarabyirengagije bushingiye ku biganiro yatanze mbere y'uko iyo raporo ikorwa bityo ngo urukiko rukavuga ko nta mpamvu zituma akekwaho icyaha. Maitre Kayitana avuga ko raporo yakozwe yari yatswe n'ubushinjacyaha kandi ngo iyo raporo ikaba igaragaza ko Karasira arwaye ngo kuko igaragaza ko hari ibintu bituma ashobora kuba yafata umwanzuro ku buryo butari bwo ngo hakaba hari aho muganga yavuze ko rehabilitation ye ari difficile ngo hari ibibazo byinshi yavuze bituma nawe atabasha gutuza bityo ngo hashingiwe kuri iyo nyandiko ndetse ngo hagakurikizwa no ku mateka ye ngo ntabwo akwiye kujyanwa muri gereza ahubwo inzego z'ubutabera ngo zakomeza gukorana n'abaganga akivuza. Maitre Kayitana yakomeje avuga ko ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo ko amafaranga yo kuri mobile money hagaragara nimero yayohereje ngo akaba ari ayo abantu bamuhaye ngo kandi ntabwo bibujijwe kuba yahabwa ngo kabone nubwo abo bantu leta yaba itabashaka ngo ntabwo byabuza ko bamuha ngo kuko ataregwa ko yaba yarakoze iterabwoba cyangwa ngo acuruze ibiyobyabwenge. Akomeza avuga ko muri video zivugwa ngo hari aho Karasira yavuze ko atapfobya Jenoside ngo kuko nawe yamukozeho ikindi ngo nuko kuba yaravuze ko ihanurwa ry'indege ya Habyarimana byabaye imbarutso ya Jenoside ngo ntabwo ari icyaha ngo nk'uko byemejwe mu rubanza RP040-10-HC-Kigali rwa Mushayidi. Ku bijyanye n'andi magambo ngo Jenoside ntiyateguwe si impamvu ikomeye kuko context yabivuzemo no mu rubanza rwa Mugesera bavuze ko nta bimenyetso bigaragaza ko Jenoside yateguwe. Ikindi ngo ni uko ingingo ya 38 y'itegeko nshinga ivuga ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo kandi ubwo bwisanzure bugomba kubahirizwa bityo ngo urukiko rukaba rwategeka ko Karasira uzarambe Mabre yafungurwa by'agateganyo. Akomeza avuga ko kuba Karasira yaravuze ko Kanjogera yahagurukiraga ku mpinja ngo ibyo ni amateka ngo byarigishwaga mu mashuri ngo kuba yaravuze Kanjogera mu kiganiro ntabwo ari ikiganiro cya Kanjogera ni agace kamaze nk'amasegonda kandi nuko umuntu abyumva uko ashaka. Avuga ko nanone mu rubanza rwa Mushayidi page ya 29 ngo hagaragaramo ko amagambo bwayo avugwa atatuma abantu bashyamirana ngo kuko atari byo yari agamije. ngo kuko muri video ze abwira abantu kuvugisha ukuri no gukundana ngo kuvuga ikintu uko ukibona ngo ntabwo byaba impamvu yo gufungwa. Ikindi ngo kuba yaravuze ko abatutsi bahunze mu mwaka w'1959 banze kwambarira ubucoceraho bambariye inkindi, ngo hari aho Karasira yavuze ko ashaka kwikosora avuga ko yari yavuze ko abatutsi bahunze mu mwaka w'1959 batishwaga, ariko aza kwikosora nyuma yo guhamagarwa n'abandi bari mu gihugu muri icyo gihe. Ibyo rero ntabwo byavuga ko yapfobeje, ngo kuko umuntu ni umuntu kandi akavuga ibyo atekereza. Ntabwo rero ibyo mu mwaka w'1959 yari yaravutse kandi yaje kwikosora bigaragaza ko adafite amacakubiri, ndetse yanasabaga ko bajya bamukosora bityo ngo kuba nta mpamvu zikomeye zihari ndetse nta n'icyaha gihari, agasaba urukiko ko Karasira uzarambe Mabre yarekurwa agakomeza kwivuza kuko ntaho yajya nta pasiporo agira. Uko urukiko rubibona ku cyaha cyo guhakana Jenoside, urukiko rurasanga kuba Karasira uzarambe Mabre mu kiganiro yakoranye na Agnes Nkusi w'Imana kuri YouTube channel tariki 23/5 umwaka w'2021 ku gitangazamakuru gikorera kuri internet cyitwa Umurabyo Online TV, uhereye ku minota 14:17 kugeza ku 16:15. Karasira yavuze amagambo ahakana Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, aho yagoretse ukuri kuri Jenoside avuga ko ihanurwa ry'indege yarimo Perezida Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya Jenoside. Nyamara amateka tugaragariza ko Jenoside yari yarateguwe mbere y'uko iyo ndege ihanurwa, kuko hagiye habaho kwica Abatutsi mbere y'uko indege ihanurwa, ahubwo bikaza gushyirwa mu bikorwa mu buryo bweruye nyuma y'ihanurwa ry'indege. Kuba yaravuze ko ihanurwa ry'indege yarimo Perezida Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya Jenoside, aha yagaragazaga ko iyo indege itaza guhanurwa Jenoside itari kubaho, kandi yari yarateguwe ndetse ikagenda ishyirwa no mu bikorwa. Iyi rero ikaba ari imwe mu mpamvu cyangwa se uburyo yakoresheje ahakana Jenoside. Urukiko rusanga kandi ikiganiro cyanyuze kuri YouTube channel ku Murabyo Online TV yakoranye na Agnes Nkusi w'Imana tariki 23/5/2021 uhereye ku minota 29:35. Karasira uzarambe Mabre yakoresheje imvugo ihakana Jenoside avuga ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 itateguwe. Arongera abishimangira bisubiramo bwa kabiri tariki 26/5 umwaka w'2021 kuri YouTube channel mu kinyamakuru Ukuri Mbona Online TV. Rusanga rero iyi mvugo ye yarahakanye Jenoside, kuko kuvuga ko itateguwe ari bumwe mu buryo bwo kugaragaza ko itabayeho cyangwa kugabanya ubukana bwayo, bukaba rero ari uburyo bwo guhakana cyangwa gupfobya Jenoside nk'uko biri mu ngingo ya 5 y'itegeko ryerekeye ingengabitekerezo ya Jenoside, aho igaragaza ibikorwa bigamije guhakana Jenoside mu gace kayo ka 4 ikavugamo umuntu ugaragaza cyangwa uvuga ko Jenoside itateguwe. Iyi mvugo rero yakoresheje ikaba ari impamvu ituma akekwaho icyaha cyo guhakana Jenoside. Ku cyaha cyo guhishingira Jenoside, urukiko rusanga kandi kuba Karasira mu kiganiro gifite umutwe witwa Ubumwe n'Ubwiyunge cyatambutse kuri YouTube channel ku Murabyo Online TV tariki ya 23/5 umwaka w'2021 uhereye ku minota 18:19 kugeza ku minota 19. Karasira uzarambe Mabre mu mvugo ye muri icyo kiganiro yarakoresheje imvugo iha ishingiro Jenoside, aho yemeje ko Jenoside yabaye yari ifite ishingiro, aho yagiraga ati Leta ya Habyarimana yakoze Jenoside yayikoze yirwanaho kuko abana b'inkotanyi boherezaga amabombe mu baturanyi babo basize mbere yo kujya ku rugamba. Ibi bigaragaza ko yahamyaga ko ibyakozwe na Leta ya Habyarimana yirwanagaho, kandi mu bikorwa yakoze hakaba harimo na Jenoside. Iyi mvugo rero ikaba iha ishingiro Jenoside, bityo ikaba ituma akekwaho icyo cyaha. Nanone kandi urukiko rusanga mu kiganiro gifite umutwe witwa Karasira agira inama opozisiyo uburyo yatsinda. Karasira yakoranye na Agnes Nkusi w'Imana kigatambuka kuri YouTube channel Ukuri Mbona Online TV tariki 25/5 2021 kuva ku munota 21 n'amasuku 37 kugeza ku munota 22 Karasira uzarambe Mabre yumvikana apfobya genocide yoroshya uburyo genocide yakozwemo agira ati Kabuga Felicien azira ko atatanze amafaranga muri FPR nk'abandi bacuruzi naho kuvuga ko azira ko yatanze imihoro yakoreshejwe muri genocide sibyo ngo akongeraho ko nta rugo rutagira umuhoro no kuba abafaransa baremeye ko batanze amahugurwa training ngo ari ukubera inyungu bashaka hano mu karere rusange iyi mvugo ye irimo gupfobya genocide ayihishingiro kuko nk'uko amateka azwi hagiye hakoreshwa intwaro zitandukanye mu gukora genocide harimo n'imihoro kandi ikaba yari ifite aho yavaga n'abayitangaga kandi bamwe bagiye bemera uruhare rwabo kuba rero yarakoreshaga imvugo y'uko nta rugo rutagira umuhoro nyamara yirengagiza ukuri ku mateka bikaba bigize impamvu yatuma akekwaho iki cyaha ku cyaha cyo gukurura amacakubiri urukiko rusanga Karasira uzarambaye Mabre yaragiye avuga amagambo akurura amacakubiri aho yumvikanye mu kiganiro gifite umutwe witwa ubumwe n'ubwiyunge cyatambutse ku Murabyo Online TV tariki ya 23 z'ukwa gatanu umwaka w'2021 Karasira uzarambe Mabre yakoranye na Nyesuye Nkusi w'Imana uhereye ku munota 16 n'amasuku 37 kugeza ku munota 17 n'amasuku 45 yavuze amagambo akurura amacakubiri mu Banyarwanda aho yavuze ko Kanjogera yahagurukiraga ku mpinja ngo uyu munsi aya mateka atakwigishwa ngo kuko harimo bene wabo urukiko rusanga kandi nanone imvugo yakoresheje avuga ko u Rwanda rukiboshye kuba dutetsemo umureti tukababera ibitambo nk'uko umutwe w'icyo kiganiro witwa rusanga iyi mvugo nayo yakoresheje yatuma akekwaho icyaha cyo gukura amacakubiri mu Banyarwanda kuko yagaragazaga ko nta bwisanzure mu Banyarwanda ko harimo abakandamizwa akongera kandi akavuga ko nta butabera bwatanzwe mu manza gacaca kuko yagaragazaga ko abacaga imanza ari abiciwe baziciraga ababiciye ibi nabyo bikaba byari bigamije gukurura amacakubiri bityo bikaba bituma akekwaho icyo cyaha ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo urukiko rusanga kuba Karasira uzarambe Mabre hari imitungo afite adashobora gusobanura inkomoko yayo ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko angana na miliyoni 38 n'ibihumbi 175 n'amafaranga 39 y'amanyarwanda yakiriye kuri telefoni ye kuva mu mwaka w'2019 kugeza muri 2021 muri ayo mafaranga hakaba harimo miliyoni 11 n'ibihumbi 4,578 y'amanyarwanda yari kuri mobile money ya telefoni ye atashoboye gusobanura inkomoko yayo mu buryo bwemewe n'amategeko kuko avuga ko ari ayo yagiye yohererezwa n'inshuti ze ariko zitagaragazwa kuba kandi kuva mu mwaka w'2019 kugeza 2021 hari amayero 17,607 yasanzwe kuri konti nimero 37,75,01,46,42 iri ku mazina ya Karasira uzaramba Aimable atashoboye gusobanura uburyo yayabonye kuba kandi hari amadolari 10,981 ndetse n'amayero 5,520 n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 3,142 bamusanganye mu rugo iwe nayo atashoboye gusobanura inkomoko yayo uyu mutungo rero atabasha gusobanura neza inkomoko yabo ngo agaragaze abamuhaye amafaranga ndetse n'umubare bamuhaye ngo harebwe niba bihura bituma akekwaho icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo cyane ko n'ibiganiro avuga amafaranga amwe yagiye akomoka yatanze kuri YouTube bikemangwa ingingo ya gatatu mu gace kayo ka kane y'itegeko nimero 027 akarongo umwaka w'2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 umwaka w'2019 ryerekeranye imiburanishirize y'imanza z'inshinja byaha ivuga ko impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko umuntu ukurikiranywe ashobora kuba yarakoze icyaha urukiko rushingiye ku biteganywa n'iyi ngingo rurasanga hari ibyagezweho mu iperereza byasobanuwe mu bika bibanziriza iki bituma Karasira uzarambe Mabre akekwaho icyaha cyo kudahishingira genocide guhakana genocide gukurura amacakubiri ndetse n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo naho ku kuba byaravugwaga ko ibyo yavuze yabivuze atameze neza urukiko rusanga nta kigaragaza ko amagambo yagaragaje yayavuze arwaye ku buryo atabashaga kugenzura ibyo avuga cyane ko na raporo ya muganga atigeze agaragaza ko yaba yaratakaje ubushobozi bwo gutekereza bityo rero izo mvugo zikaba nta shingiro ikindi ni uko kuba abamwunganira bagaragaza imanza zazashingirwaho harebwa amagambo yavuzwe na Karasira uzarambe Mabre bagaragaza ko bitagize icyaha urukiko rusanga ibyo byazasesengurwa mu mizi y'urubanza kubirebana no kureba niba hari impamvu zikomeye zituma Karasira uzarambe Mabre yafungwa mbere y'urubanza mu mizi ubushinjacyaha busaba ko Karasira uzaramba Mabre afungwa by'agateganyo kugira ngo bukomeze iperereza ryimbitse ku mitungo atabasha gusobanura inkomoko yayo ngo kuko hari imwe avuga inkomoko yayo ngo ugasanga inyuranye n'ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono ikindi ngo ni uko gufungwa by'agateganyo ari bwo buryo bwatuma icyaha gihagarara ngo kuko ari ibintu amaze kugira akamenyero ikindi ngo ni uko ibyakekwaho byateganirijwe igihano cy'igifungo kirenga imyaka ibiri Karasira uzarambe Mabre yavuga ko yafungwa atafungwa sistemu iyobora atayemera ko ngo yumva ari abanzi be ko ibyo byose ari byo yagiye ashaka ibitabo agasoma ibitabo bitandukanye ndetse ngo asoma n'amateka ya Deo Mushahidi andi mateka atandukanye ngo yagiye ayahabwa n'abantu batandukanye ngo kuko yafashaga abakene maze ngo abantu babibonye bakomeza kumufasha ko rero ngo yashakirwa umwanya akagaragaza ibyo bintu byose Maître Gashabana avuga ko urukiko rwavuga ko nta mpamvu zikomeye kuko umuntu urwaye yitabwaho agakurikiranwa ari hanze cyane ko ngo hari n'indi ndwara yarwaye ari muri gereza ngo kuko hari ingamba zihariye z'uburyo umuntu urwaye COVID afatwamo akanitabwaho ngo nubwo yakize ariko akaba agomba kwitabwaho ngo hakaba hashingirwa ku biteganywa n'ingingo ya 76 y'itegeko rigena imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu gace kayo ka gatandatu aho ngo ivuga ko umucamanza agomba kwita ku mibereho n'ubuzima by'ukurikiranyweho icyaha ndetse ngo rugashingira no kubiteganywa n'ingingo ya 80 y'iryo tegeko maze ngo Karasira uzarambe Mabre ngo agafungurwa akaba yagira ibyo ategekwa kubahiriza kugira ngo akomeze akurikiranwe abashe kwivuza Maître Kayitana Evode yavuze ko ashingiye ku miterere y'urubanza ngo asanga nta mpamvu zikomeye zatuma Karasira afungwa mbere y'urubanza mu mizi bityo ngo rugategeka ko afungurwa by'agateganyo ngo kuko nta cyaha yakoze ngo cyane ko nta naho yabasha kujya kuko nta pasiporo agira uko urukiko rubibona ingingo ya 36 y'itegeko nimero 027 2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 mwaka 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ivugwa ko ukekwaho icyaha ashobora gukurikiranwa afunzwe iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'igifungo cy'imyaka ibiri hashingiwe ku biteganywa n'ingingo urukiko rurasanga kuba hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira uzarambe Mabre akekwaho icyaha nk'uko zasobanuwe agomba gukurikiranwa afunzwe kuko ari bwo buryo bwatuma icyaha gihagarara ntakomeze kwifashisha imbuga nkoranyambaga avuga amagambo ashobora gukurura amacakubiri guhakana jenoside no kuyishingiro kuba kandi yakurikiranwa afunzwe akaba ari bwo buryo atabangamira iperereza rigikorwa ku mitungo itarabasha gusobanurirwa inkomoko naho kubirebana no kuba yarekurwa akajya kwivuza urukiko rukaba rusanga ubuvuzi akenera yaba muri gereza ndetse no muri kasho iyo serivisi y'ubuvuzi yayihabwaga kandi no muri gereza ikaba itangwa bityo rero iyo mpamvu ikaba nta mpungenge byagakwiye gutera icyemezo cy'urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira uzarambe Mabre akekwaho icyaha cyo guhakana jenoside guhishingira jenoside gukurura amacakubiri ndetse n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo rwemeje ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira uzaramba Mabre afungwa mbere y'urubanza mu mizi rutegetse ko Karasira uzarambe Mabre afungwa by'agateganyo muri gereza mu gihe cy'iminsi 30 nuko icyemezo gifashwe kandi gisomewe mu ruhame none ku ya 27 z'ukwa karindwi umwaka wa 2021 umucamanza w'Imana Liberata umwanditsi Mushimiyimana Janine iyi kopi ihuye n'iyo mwimerere itanzwe none ku ya ngaho rero bakunzi ba radio itahuka aho tusoreje gusoma iri somwa ry'urubanza nyine iki cyemezo cy'urukiko ku kwifungwa ry'agateganyo ku rubanza rwa Aimable Karasira uzaramba murabyiyumviye rero ubwo namwe mu biganiro tuzabagezaho mu minsi iri imbere muzanye namutubwira icyo mubitekerezaho inyandiko rero mukaba mwayisomewe na Axel Kanijabo Imana ibahe umugisha nakagaruka
nirwongerwa n'ingabo kwa ngango tokera kwa gahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye Nibiriye mitemene hukira mwigabana n'abazo zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahora.